Blog Talk Radio.
Turabara mchishen shuti muteza matkiradita hukai vujiri Washington DC tulikuwa gata anu. Nitarichi ya chenda zuko ezi kwa chenda umaka numeriwa kunye na kabiri. Mulikuwa na jasaka kushenda yize ye na anjile mbara mutani zela kumura mahoro kani njyo tubifuriza hano kuri radita hukai tukizere yuko mumeze neza vite na umuherere ye. Inda mukanya cyo kuri radita huka nu bumwe na mahoro n'urukundo nkuko mubizi kandi byo ni nakuka tubaye kaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kiganiro igiye niki aho mba ndi kumwe n'abasangira ngendo ari Abdul Karim na Ipima nta mushobora ngira ngo mbasuhuze kandi twizera ko tuzakugira ikiganiro cyiza kuri wa gatanu tubafite insanganyamatsiko zitandukanye ziza kugira kuri enye eshanu n'ibitekerezo bo mwatwandikiye hirya no hino turaza kubireba ariko mbere ko tujya ku ido nido twabateguriye reka twese abagenzi bacu umwanya babasuhuze Comrade Ali Abdul Karim salam aleko ikaze kuri sitade ditahuka ndetse na mugenzi wacu Epimache na mushobora
aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatu Comrade Serge wakoze cyane kubateguye kino kiganiro mbonera umwanya wo kugusuhuza no gushimira nyine kuba watwakiriye msuhuze komore depi make mushimira kwigomwa kugira ngo duhe muri ikiganiro cya igihe niki cyaraditahuka nsuhuze abadukurikiye bose mbashimire kuguma badusupportinga basupportinga raditahuka no kumva ibiganiro byacu na feedback abaduha turabashimira cyane ubwo rero wampa iminota ibiri nkasenga hanyuma tukagumizamo twiyoroshye mana nyagasani twiyoroheje imbere yawe tukwereka kino kiganiro cyacu tugiye kugera cya raditahuka kigiye niki ndagushimira cyane mana nyagasani kumbara guha abagitegura Comrade Serge na bagenzi be turagushimira cyane kumbara guha abaza gutanga ibiganiro mana nyagasani muri iki kiganiro kigamije kugira ngo tuganirize abanyarwanda sesengura ibirimo kubaho tunabereke uburyo nabo bagira uruhare mu bigomba gukorwa kugira ngo twivane mu kaga turimo nk'u Rwanda n'abanyarwanda mana nyagasani turizera yuko uri butube bugufi muri kino kiganiro nk'uko usanzwe tuba bugufi kandi turizera yuko wigaragaza ibyo tugiye kuvuga ukabiha umugisha bikaguhesha icyubahiro dushaka kugeza ku banyarwanda binyuza mu bantu natwe rero udukoreshe tunyiremo tuganirize abanyarwanda ibyo bakwifuje ko bamenya ibyo bakwifuje ko byabafasha kugira ngo bareke bataha bamwe bavuga ngo abakunda kuvuga ngo kugira ngo bave mu kaga barimo ngo they need divine intervention yawe rero uyinyuza mu bana b'abantu aribo batwebwe n'abandi benshi bavuga igikuru nuko noneho abo tubibwira nabo bagomba kumva yuko bivaniramo ibyo bakwiriye gukora bakivaniramo ibyo babona yuko bikwiye ibyo bidakwiye bakabyihorera ariko ibikwiye bakabigira bakakoresha umutima nama wabo rero gutoranya ibyiza no kumva yuko bafata noneho icyemezo cyo kugira ibyo bakora mana wowe buri gihe utuba bugufi ndagushimira cyane mana nyagasani kubyo ugenda ugaragariza abanyarwanda yuko ibintu byose bishoboka ugenda urimo kugaragaza yuko ibihishwe byose leta y'u Rwanda igerageza guhisha n'ibinyoma bigero bikagaragara nk'ibyo urimo kugaragariza muri judicial review ya high court ya UK kubyerekeye diru mundi yakabaye u Rwanda rwishimira ariko yatumye igaragaza ibyo tumaze igihe kinini cyane tuvuga ibyo umaze igihe ushaka ngo abantu bamenye none amahanga yose akaba yamenye byose mana ni kumbaraga zawe mana nyagasani kuko twebwe tubwira abanyarwanda tukabwira abanyamahanga bo dushoboye kwegera ariko noneho kubw'imbaraga zawe kubera iriya diru bari bakoze bashaka gukora byatumye amarorerwa tumaze imyaka irenga cumi natuvuga na bagenzi bacu bandi babanje badutanze kuza kuri runo rugamba bamaze igihe bavuga biza bikagaragara noneho bitanga mu binyamakuru bya UK no ku isi yose nta mbaraga tubishyizemo twebwe nk'abanyarwanda ushaka impinduka izo n'imbaraga zawe turabigushimira mana turagushimira n'ibindi byinshi urimo gushaka kugaragaza kugira ngo abanyarwanda babone yuko nta kidashoboka bigire mu cyizere bakiyubakemo binyuze mu magambo rero n'ibiganiro dukora turizera yuko tubongera kugira icyo cyizere no kubongera kugira inzira ijya mu cyizere mana byose ndabigusabye nizera yuko uko mbivuze guma kutwegera bugufi kwegera bugufi Comrade Serge na timu ya Radio Itahuka n'abandi banyarwanda bose batanga ibiganiro kabegera bugufi tugatanga ibiganiro n'ibikorwa biguhesha icyubahiro byunga abanyarwanda bitabatanya bisubiza icyubahiro mu banyarwanda ari cyo wifuriza ibiremwa byawe byose mana tubigusabye twiyoroheje imbere yawe amen amen urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim ku isengesho ryiza tugushimire cyane reka rero tuhe na ipimake nta mushobora umwanya wo gusuhuza abateze amatwi Radio Itahuka Comrade Ipimake ikaze mu kiganiro
ndagusuhuje bwana Serge wakoze gutegura iki kiganiro ndasuhuza mugenzi wanjye Ali Abdul Karim ngasuhuza n'abadukurikiye bose kuri Radio Itahuka utangira wavuze uti ni ku itariki icumi ntabwo wibeshye hano twayigezeho deja turi ku wa gatandatu urumva rero uyu muhate n'ubwitange ukorana tugakora ku minsi itandukanye mu gihe kiba ari kimwe ariko iminsi iba yarangije gutandukana byumvikane ko dutuye ahantu hatandukanye ibi ari ugukorera ari umuhate tuba dushyiraho kugira ngo turebe ko twashyiraho umuganda mu kurwana iyi ntambara yo kugira ngo u Rwanda turuvane ahantu habi turushyire aho abanyarwanda bose bashobora kumva bagarukanye icyizere cyo kubaho aho kugira ngo bakomeze babe mu kangaratete FPR n'abayigize FPR n'abayobozi bayo barushyizemo nizeye rero ko turi bugire ikiganiro cyiza nkaba nsuhuje abantu bose abayoboke bose b'ihuriro nyarwanda n'abandi bo mu zindi organizasiyo ziharanira kugira ngo kubohoza u Rwanda rwacu bwana Serge urakoze neza ko turi bugire ikiganiro cyiza
urakoze cyane Comrade Ipimake turi kumwe na Comrade Bisamaza Jean Paul Bisamaza ngo ayikaze mu kiganiro cya Radio Itahuka niba mutwumva wasuza abateze amatwi ikiganiro kuri uyu mugoroba
ndakumva neza bwana Serge uranyumva neza
turakumva tugwaye n'ikaze mu kiganiro hari hashize n'igihe kirekire nyine ufite abantu benshi bagurekera amayingaga bati ngo ino mu kiganiro urakoze kubibonye umwanya kuri uyu mugoroba fata akanya gato usuhuze abadukurikiye mu kiganiro cyacu
mu by'ukuri Serge ntabwo nitabye wowe nitabye abanyarwanda bakomeje kukunsaba kandi nawe ugakomeza ukangezaho ubutumwa none uyu munsi mu by'ukuri ndakwitabye kandi nabo ndabitabye reka noneho nsuhuze Ali Abdul Karim nitiye Ipimake mwembi mbafatanije ndabasuhuje kandi n'abarimo kudukurikira mu by'ukuri bose ndabakiriye kandi ndabasuhuje murakoze
urakoze cyane Jean Paul Bisamaza uze kugira urebe akabazo ndumva arimo eko muri telefone ariko nizere ko bitaza kumera nk'iby'abantu bavandimwe maze iminsi ifite ariko urebe neza hari igihe iyi ni high tech tuba dukoresha ushobora kuba wenda yogere telefone cyane washyiramo distance ukaza kureba niba izo iko ziza kuba zavuyeho turaza kugaruka mu kanya rero arakoze cyane Bisamaza Jean Paul hari uhise wandika text message hano ati bwira mukuru wacu Bisamaza welcome back Bisamaza urabona warumaze igihe rero warukumbuwe rero ubu nizere ko ikiruhuko kirangiye ugiye kugaragara cyane ukaza harashize igihe tukaba tunagukumbuye by the way usibye gusa ko utavugaga ariko wandikaga byo na byo reka tubivuge
no Serge reka nkubwire reka noneho mbwire nabasumva sinzi niba ndimo kumvikana neza
bacyarimo eko ariko reka wenda banga ukemura icyo kibazo turaza kugarukaho dufite umwanya uhagije uraza kubona umwanya uhagije Bisamaza
okay
arakoze cyane munyemere rero tujye ku ngingo zacu twabateguriye muri rusange dufite ingingo ziza kugera kuri enye cyangwa eshanu abakurikiye kuri titre murabona ko tuvuga tuti Kagame yihaye guha amasomo perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ni ku kibazo kiremana n'iriya nama yariteraniye I Kigali mu Rwanda yavugaga ku kibazo kiremana n'ubuhinzi cyangwa babyita ni inama irebana n'ubuhinzi niko na maze iminsi mbibona bagaruka ku birebana n'uko umugabane wa Afurika wakwihaza mu birebana nyine no kwihaza mu biribwa Kagame mu kunenga perezida wa Zimbabwe ku bibazo igihugu cya Zimbabwe gifite we rwose ntabwo aca ku ruhande aravuga ati ushobora kuza kuvuga politiki yawe ahangaha ariko banza ukemura ibibazo ufite mu gihugu cyawe ibibazo Zimbabwe ifite ni ibihe Zimbabwe ifite ibibazo imaze imyaka myinshi kandi uyu mugabo perezida Emmerson yabisobanuye hari za sanction yafatiwe nk'igihugu Zimbabwe yafatiwe igihugu economy abazungu barayica urakoze cyane uyu ati Serge ni African Green Revolution Forum nibyo rwose AGRF iriya nama yo teranye Kigali muri iriya forum cyangwa iriya summit Zimbabwe ifite amateka maremare kuko abazungu barayishe barayica pe Kagame uyu munsi yagizwe igihanganye n'abazungu barimo ba Tony Blair n'abandi kuba Emerson avuga ati twaciye mu bibazo nibyo kandi agomba kubivuga ariko kuba Kagame yamuha amasomo ati ufite ibibazo biri interne mu gihugu cyawe ibibazo by'ubutaka ibibazo by'inzara ati kuba abantu bakubwira ko abaturage bashonje wowe ukajya guhangana n'ukwiye ko washonje banza ukemura ibibazo byawe mu gihugu by'abaturage bawe ati kuba wazi imbere ukajya imbere y'abantu ugashaka kuvuga politiki kuri scene internationale ufite conflit interne mu gihugu cyawe abo uyobora abo baturage bawe mwagirana ibibazo numvise bibabaje kubona umuntu nka Kagame wacecekeje abanyarwanda ku buryo nyuma y'imyaka 30 nta munyarwanda ushobora gutinyuka ngo avuge nuvuze acirwa ishyanga ni murebe Frank Habineza amaze bisa avuga ati hakenewe dialogue mu banyarwanda murebe ukuntu bamugira noneho Kagame akajya guha amasomo undi mu perezida w'ikindi gihugu amubwira ati kemura ibibazo by'ubutaka kemura ibibazo by'inzara kemura ibibazo ufite mu gihugu cyawe mbere yuko ujya kuri scene internationale uzana proposal zakemura nk'ibibazo by'ibiribwa muri Afurika biteye isoni kuri Kaga nanavuga ni sheme ku banyarwanda birirwa ngo Kaga ngo ni umuperezida w'icyitegererezo muri Afurika ari we wagizwe n'abazungu aribo bamwubatse akoresha PR machine yirirwa imusingiza ariko akatakinga mugenzi ngira ngo amuhe amasomo iyo ngingo turaza kwireba mu buryo burambuye ikibazo cya Kangondo mwakibonye baravuga yuko abaturage niba batubashye ubuyobozi hazakoreshwa imbaraga bakaba bakura ibiganiro by'u Rwanda na Danemark byo kuzana bimukira birakomeje ngo bagiye gufungura ibiro biri speciale kugira ngo binononsore iriya gahunda uko izakorwa turaza kubireba u Rwanda rugiye kudeploying ingabo za RDF muri Benin amasezerano nyine turi kubona yashyizwe hanze na African Intelligence aravuga ko umugambi wo kunononsora kudeploying ingabo z'u Rwanda muri Benin muri kiriya gice nyine kirimo ingabo cyangwa kirwaniramo abacanshuro ba jihadist ingabo z'u Rwanda zishobora kugenda muri ukwezi kwa cyenda turaza kureba iyo nkuru turaza kureba ibindi bintu bitandukanye mwagiye mutwandikira urupfu rw'umwamikazi mu Bwongereza nirwo ruvugwa cyane mu Rwanda bururukije ibendera ry'u Rwanda namwe mutekereze nagiye mbona abantu bandika cyane ku mbuga nkoranyambaga na ko abajene bita kuri iyi mihanda nyine bandika bati biteye isoni kubona Leta y'u Rwanda ishyiraho itangazo bisaba kumanura idarapo ry'u Rwanda mu gihe umwami Kigeli yatangaga n'ivi n'ikoni ahubwo wenda n'abasha gutanga message de condoléance bigiriye ubwoba ariko umwamikazi w'Abongereza nyine yatanga mu Rwanda bikaba ari topic cyane buri wese ajya kuri tweet kuri iyo mihanda yandika nyine batwitinga ubutumwa bwa Kagame iyo hypocrisy rero binyereka ko tugifite ya mindset ya slavery y'ubucakara bukiri muri twebwe ni murebe ukuru mu Rwanda arimo kuvuga urupfu rw'umwamikazi none se iriya platform yaravuzwe kuri Kigeli ese Leta y'u Rwanda yigeze twemere wenda ko Kigeli atari guhabwa platform nk'umuntu nyine wo kuri uru rwego ariko se no kureka abantu bakajya ubwisanzure wo kumuherekeza byari binanije kiriya Leta y'agatsiko so abatwandikira rero bavuga bati kuri imihanda y'i Kigali kuri izi mbuga nkoranyambaga dore uko tubayeho abarimu mwabonye ko bakoze manifestation yishimira ko babahaye umushahara babongerera ni ibintu nyine bibona ko ni propaganda ziba zarateguwe za Leta y'agatsiko ariko ziteye n'isoni nizo ngingo tugiye kwibandaho rero mu nyuma duhere kuri iyi ya mbere urupfu rw'umwamikazi w'Abongereza komedi diplomate komedi ari nababwira nti pole kuko mu gihugu cy'umwamikazi birumvikana kuri leta yanyu kubene gihugu banyu ni ibintu by'agaciro kuba mwageza muri politike yaho kuko niho mutuye niho mwibona murabene gihugu baho bitandukanye no mu Rwanda wenda kumva Kagame yavuga ati ndi mu muryango wa Commonwealth cyangwa akanabyitwaza ati wenda nzanajya kumushyingura bitewe nuko ari njye uyoboye uyu muryango bimwe bya makosheje tuvuga uzamubona ejo bundi yirukanka aje mu Bwongereza aje gushyingura kuko azaza kuri etikete nyine bitewe nuko bivugwa sokoro ari umuyobozi w'uwo muryango ariko nanone niba abanyarwanda bavuga bati hipokrizi ni iyi ngiyi kwipakuruye ubucakara bw'abakoroni ko bivuga ariko twerekera abakoroni mu mitekerereze yacu ababa bavuga bati ese birakwiye koko uko tubona tuvuga umwamikazi w'Ubwongereza cyane nk'abanyarwanda twebwe tudafite politiki y'amateka nyayo nta muntu utanga cyangwa utabaruka yaba yarabaye mukuru w'igihugu yarabaye perezida yarabaye umwami ngo yubahwe nk'uko tubona abakuru b'igihugu bihutira gutanga message de condoléance iriya hipokrizi abanyarwanda bagomba kuyigiraho sindi mujye mu mateka ariko nagira ngo tubirebe kuko ni ibintu tuba twabajijwe ahangaha turi no muri politiki tumara gutanga inama y'ukuntu abantu bagomba kubyitwaramo kuba leta y'u Rwanda yavuga ngo tugiye mu kigandaro turi mu cyunamo tumanura idarapo n'igihugu cy'u Rwanda ibihugu byose bishobora kubikora byenda biri muri muryango ariko tunubaha abantu bacu natwe baba abafite amateka meza cyangwa afite amateka mabi as long as ari abanyarwanda tugira iyo respect yuko ari abacu kandi kugira ngo twubake amateka meza azabe meza tugomba no guhera kuyo dufite tukayawoninga akaba yacu ntabwo dushobora kuyahunga rero ari Abdul Karim nagira ngo duhera ngaha iki kibazo urakibona ute kuba leta y'u Rwanda cyangwa abanyarwanda cya Kagame yavuga ati turi mu cyunamo nyine tumanura amadarapo tuhe respect umwamikazi abandi bati umwami Kigeli ko ntabyo mwamukoreye kandi ari umwami w'u Rwanda nubwo atarakira umwami ku butaka bw'u Rwanda ariko mu mateka yabaye umwami yarageze ugira icyo ubwira abateze amatwi ikiganiro kuko ni iminota twandikiwe nyine kuri izi mbuga nkoranyambaga
Serije urakoze cyane kuba uzanye kino kintu cy'umwamikazi nasabaga ariko twagira umunota umwe twebwe mu kubahira umwamikazi ndaza kuvuga impamvu nsabye kugira ngo tumwubahire tugire umunota umwe tumuhe umwamikazi Queen Elizabeth wa kabiri tumwifurize iruhuko ridashira serije nyemere twamuhikiro umunota umwe wo kumwibuka n'abadukurikiye nkabibasaba ndaza gusobanura impamvu kubera iki Serije murakoze cyane maranyumva neza
tuguteze yombi comrade
murakoze cyane kuba twunamiye umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth impamvu ni iyihe Serije umwamikazi w'Ubwongereza hano hari abanyarwanda barenga 3,400 basabye ubuhunzi barabubaha babaha ubwenegihugu barabakira abenshi bibashoboresha kuba bashobora kugenda ubwurwa na bamwe barimo n'abanyarwanda bambuye pasiporo abasiporo zivuga ngo kubw'izina ry'umwamikazi uyu muntu umwemerere unamufashe mu kugenda kwe ni byiza rero ko tumwibuka kuko ntitubizi yataba wenda ari we utangiye steadfast akaba izo ntangagaciro zo gukunda abantu bahunze zo kumenya ibiki nabyo bagumye bavugaho cyane byavuye mu bintu mu burere yagize nk'umukristu umuntu ukunda idini cyane mu burere yagize nk'umuntu wabaye mu ntambara akabona abantu bapfa nawe akagira uruhare muri izo ntambara byamuhaye ibintu byo mbere na mbere gushaka yuko ibibazo byakemurwa amahoro ariko binamuha ibintu byo kuri iki byo kubaha byo gufasha impunzi izo arizo zose bafashe impunzi zahunze Holocaust bafata n'izindi mpunzi nyinshi cyane throughout barazifasha ntibivuze yuko Ubwongereza ubwabyo nk'igihugu kidafite amakosa yacyo ariko nibura ibyo bintu yabibaye hejuru kandi nk'umujyanama ujya ugira inama ba prime minister n'ibiki turabimukesha kuko usanga rimwe na rimwe ba prime minister muri public cyangwa hanze bavuze ibindi bintu ariko warangiza ukabona birahindutse ntago nashidikanya yuko abigira muri rwa tibino ntago bikorwa urimo gutanga indangagaciro ziranga igihugu cyacu cya Great Britain. Ikindi nuko igihe South Africa baharaniraga ubwinje kuhagarika apartheid, umwamikazi yahanganye n'uwari prime minister icyo gihe Theresa May, aho uwavuga ati tugomba kwifatira igomba gufatirwa ibyemezo, nubwo yavugaga acecetse atavuga cyane ariko yasympathizingaga n'abavugaga ngo South Africa apartheid regime ifatirwe ibyemezo, uwari prime minister icyo gihe Margaret Thatcher watabishaka. So iki kintu nacyo ni ikintu cyo kumwa cyane, ariko none icy'ingenzi cyane nasabye ko tumwibukiraho Serge, ni ikintu cyo kubahiriza ikintu bita institution. Institution yihe? Ni umuntu wari umwamikazi ariko mu myaka amaze bugufi ingaho uretse icyo gihe cya South Africa nibwo yashatse nko kuvugaho gatoya, ariko muri iyo myaka 70 yari amaze yubahirije constitution ye, ntabwo yigeze yivanga mu bintu by'ubuyobozi, yagumye ari ceremonial head of state. Ni ibintu bikomeye cyane no kumva umuntu utajya publiki muri publiki ngo utange ibitekerezo byawe muri rusange, cyo ni kimwe ukaguma wubahe uko constitution ivuga ngo ugomba kwitwara ntiwivange, mbese politiki isigira prime minister na parliament wenda na lords, ariko wowe ukaguma uri ahangaha gusa uri figa gusa izana uko kumvikana no kugira. Se ni ikindi kintu gikuru cyane, ni umuntu wagiye South Africa ikimara kubona ubwigenge, uzi ko yagiye agahura na Mandela kuba mwakira warabibonye, Northern Ireland yagiye ajya guhura nabo kandi bari bamaze bashyamiranye n'ibyabaye, ariko n'ejo bundi aza guhura na bari mu IRA abarwanyaga Ubwongereza, banakoze n'ibintu byatumye hapfa umukazi niwe kandi wari inshuti ye cyane, ariko byo arabirenga aragira. Ni ikintu umuntu agomba kureberaho cyane, byakaba biduha urugero rwo kwigira ku yuko kuba igihangange ntibigusaba yuko wumva utacisha bugufi, wumva utakumvikana n'abandi, wumva utagira ibiki, ariko yabikoraga with grace and with urukundo no kubaha umuntu ari we wese. Niba hari n'ibindi wende ibindi bintu yabafite bidahuye n'abandi, ntabwo wabimushyiraho at least mu byo azwi muri public. So yitwaye nk'umuntu uko akwiriye kwibaha kandi yari afite ubushobozi bwo kuba yakwimura igihangange abihawe n'igihugu yari ayobowe aricyo United Kingdom. So Serge, ibyo ni ibintu byo kumwubahira. Ikindi kintu namwubahiye cyane njyewe ni ukuntu yitwaye igihe Diana umugore w'umuhungu we Diana apfa, Princess Diana apfa, ukuntu yaje akamenya ati abaturage bino bintu bararakaye barababaye ntabwo bashaka iki, akiyoroshya akaza, hari bashoboraga no kuza bakamutuka cyangwa bagatukawe n'umugabo we, ariko yaraje arabegera agira iki aho kugira ngo bamutuke, ahubwo babonye aje bamukomeye amashyi. Ni ibintu rero bigaragaza umuntu uvuga uti niba n'abaturage barakaye nk'uko urimo kuvuga turibuze kuvuga ku bakangondo, perezida akwiriye kujyayo akabahumuriza akumva ibyo bavuga akagira ibiki, ntabwo akwiriye kujya kwihisha ngo ababureho ahubwo atuma abantu bajya kubatoteza kubamerere nabi. Ibyo ni ibintu nabyo Serge tugomba nasabye yuko tumwibukiraho, ni umuntu w'intangarugero ariko cyane cyane standing out n'ikira navuze cyo kubaha institution yo kuvuga ariyo constitution yawe, ivuga ngo ntabwo umwami cyangwa umwamikazi ntabwo monarch ikwiriye kwivanga muri politike ya buri gihe, ibinafite na view yayo igomba kumukora uko ishoboye, ntize ngo itange view yayo muri public. N'uyu mwami wagiyeho yarafite ingeso yo kugira ngo atange ibitekerezo bye, ariko arahi mu magambo yavuze speech yatanze ya mbere yavuze ngo roles zahindutse, agomba kubahiriza ibyo bintu, ubundi nawe nubwo yari umuprince ariko yari nawe yari nka subject nk'abandi nubwo yari prince. So Serge rero tugiye ku cyo waruvuze, buri gihe tuvuga contradictions za leta ya Kigali na Kagame buri gihe turabivuga cyane tuvuga tuti ashaka ngo agaragarize abanyamahanga yuko akora ibingibi ariko abanyarwanda akabakorera ibinyuranye n'ibyo akora abanyamahanga umwami Kigeli rero yari umunyarwanda kandi nawe umva abantu benshi baza bamuvuga uko yitwaye niba yaranafite n'ibyo yatekerezaga muri public yayoboye cyangwa yabanye n'abanyarwanda with grace arababanira abashakira amashuri akora ibiki mu ntege nkeya n'ubushobozi bukeya yari afite kubera limitations zariho muri icyo gihe cye ariko abantu barakubwira ko yabashakira amashuri aho yakoraga ubushuti abanyarwanda nabo yarabakoreraga na buri hantu twe no muri Amerika yakiriye abanyarwanda bose Serge abaza kubikubwira patikure nka Dr. Kamara ibyo yakubwiye bazarabyumviye so muri ibyo ngibyo kubona we ahubwo binavugwa yuko bashobora kuba aribo bagiye bakamwica ariko niba bataranamwishe kubonaho kugira umunsi apfa niyo bareka kugira izo amabendera ati half mask ariko nibura bakareka bakahuwa munsi cyangwa nabo bakajya kumwerekeza ariko ubuka Kagame yagize amanama atuma abaminisitiri batajyayo hagiye wanyura reshwa kuko we nta kundi yari afite kubigira yagomba kujyayo kugira ngo barebe abantu uko barimo kubigenza ntibabyitwarekemo so niba ashobora kuza akunamira umwami wa hano nibyo agomba kubikora kuko u Rwanda ruri muri Commonwealth agomba kubikora abishoboye cyangwa yiba nabishaka ariko ubundi akwiriye kubikora njye nta kibazo mbibonamo nanjye nkuko mbikoze kuri radio nabikora na encouraging yuko abantu babikora ni umuco umuntu yagiye ushobora kuba hari ukunywa n'umuziho ushobora kuba hari ukuntu wari ufitanye ubufatanye nawe ubundi mu muco uwo muntu ugomba kumwunamira ugomba gufata mu mugongo abasize umwamikazi wa UK rero asize umuryango ariko asize na UK nk'igihugu gifashe cyane u Rwanda mu bintu byinshi cyane nubwo Kagame wagikoresha mu kwisha inyuma y'amabi ariko nibura serije yitaba UK ngo ubwire Kagame ngo siga uyibuka wowe abantu twebwe turana muri UK ukuntu Kagame yagerageje gushaka gukora iki kuduhotera igihe mu 2018 ihuriro rikijyaho bari bagiye guhitana abayoboke abantu bari mu opposition abayoboke b'ihuriro babiri ariwe Comrade Jonathan Musonera na René Mugenzi baraburiwe kuva icyo gihe rero bamuhana warning ariko nzi ko nubwo abigerageza ariko nibura warning yarakoze Kagame yaratinye tugomba kubishimira rero leta ya UK uwari uyiri hejuru n'umwami kazi turabimushimira cyane ikindi Serge ni support UK ihu Rwanda nabivuzeho mu byerekeye amashuri mu byerekeye agriculture baha amafaranga menshi cyane mu Rwanda nuko ayo mafaranga atavugwa ariko ikibazo bafite nuko bafasha umuntu wabaye igisambo ibyo bintu Serge kuba igisambo kuyu kwa Kagame abanyarwanda tubifitemo uruhare kuko akoresha abanyarwanda kubesha bano bazungu abakoresha abanyarwanda kubesha bano bazungu kubesha na UK yuko ibintu byose bimeze neza yuko ubwo twebwe turi inyangarwanda cyangwa dukora ibiki tugira ibiki ariko ibyo bintu byose byarahindutse Serge n'ikimenyimenyi abantu bareze hano muri UK kuva mu myaka y'2006 bashaka kubasubiza mu Rwanda byageze aho binyura mu makoti bakoresha ibintu bikomeye cyane baravuga ngo bano ntabwo bashobora kujya mu Rwanda ko nibajya mu Rwanda nta butabera bazabona ibyo ntabwo byari gushoboka iyo umwamikazi atayinstiringa kubaha institutions zinizihe navuze ya monarchy navuze y'amategeko navuze iya parlement navuze n'iya executive bakamenya buri muntu wese akamenya izo institution kuzuba ngiye mu ihuriro nyarwanda rero kuko ibyo duharanira tunabihagazeho namubonaga mubona muri iryo shusho yo kuba icyo kintu mubona muri muri ibyo bintu ariko noneho nsoza Serije twavuze ku mwami Kigeli sinzi ubizi ibute n'abatabizi sinzi yababizi umwami umwamikazi yakiraga Kigeli baganiraga nawe yazaga nk'umuntu wari umwami bafite famili zabo ukuntu bahura kandi ubu ngundi zera ariko n'uyu mwami wagiye ho Yuhi nawe hari ukuntu
niho nashakaga guhita njya uhise wa jumping ugerayo ariko ntabwo ndibugaruka kubyivuze kuko iyo ni legacy ya Elizabeth ntacyo nayikoraho nta nubwo bitureba nk'abanyarwanda ahubwo icyo ngengera ngo twibandeho ni iyo double standing y'abanyarwanda guha agaciro guha agaciro abandi tudaha agaciro abacu kandi ariko tugomba kwiga ku mateka kugira ngo twiyubake nk'abanyarwanda ntabwo ndwanyije ibyo wavuze byose nyemera ngo nawe gato nyemera gato ariko ahangaha kubera ko hari ibintu byinshi birimo kuvugwa ku banyafurika tuba tugomba no kuvuga ntabwo aba bazungu ngiye ntacyo mpfa nabo cyangwa nawe ibyo wavuze ntabwo ndi against ariko tugomba natwe abakiri bato twifuze neza n'aba bazungu bagomba kubaha natwe bakatwubaha ibyo tubakorera nabo bakabidukorera niba turi iko twese tungana aho niho nabyumva hari ikintu cya colonialism mindsete abantu bavuga ubona ko nk'ibintu byo kurepara amateka ya colonialism hari ibyo barimo kumuvugaho n'ubutegetsi bwabo cyangwa ubwami bwabo ntabwo niyo nk'umujaje ariko kubona abanyafurika aribo bamuririra cyane bakaba ari nabo bapeya respecte kuruta n'abongereza birumvikana of course kandi n'isi yose mirabikora bitewe n'uko umuntu umeze imyaka 70 hari umwamikazi urumva afite amateka maremare ntabwo aricyo turimo kuvuganira ngaho ahubwo ni ukuvuga ngo twe nk'abanyafurika kuki ariho tubona amasomo cyane kuruta kwigira ku yacu yatunaniye kubaka ngo tubashe kubana neza gerageza uvuga ngo mu gihe cy'umunota 2 tujye kwa epimaki
Serije urakoze cyane Serije icyo narangiye kukubwira nti njye nkura mama dukura mu rugo iwacu batwigishaga gukunda abantu ugakunda umuryango ugakunda inshuti ukagira inshuti cyane nibwo bukire bwarutagayo so nakuze mama tubwira ngo iyo wakundaga abo hanze ukanga abiwanyu bamwitaga ngo ntibamwanga mwanga babo something mwanga mabo mwanga babo I think that's the right words
cyane cyane kubaha abakuru
exactly so ibyo bintu rero ni ibintu by'ingenzi cyane ariko urabona u Rwanda rushya ruriho ubu ngubu abantu banga babo ugasanga urwango rwaje mu muryango uwawe arakuriye ngo kubera leta yuko yamutegetse ngo nakurye akakwita inyangarwanda mwarakuranye mwaravunikanye mwarabanye mwaragize ibiki agakora iki akakugambanira akarobaho uburozi ngo aze kukuroga bakamutuma ngo aze kwica akazi akakwica ntacyo akuziza ntacyo upfa nawe ahubwo ngo uko leta yamutegetse ngo naza kwice nabigenza ari Serije ndasaba kubyumbajije ndetandukane n'abantu batekereza batyo iyo ntekerezo n'intekerezo yo kuba mwarabaye defeated niyo mindset mwagize ku kiganiro Serije n'abashimira cyane kiganiro mwagize cy'urubyiruko cyarimo Comrade Frank Ntwari na Comrade Rukundo Faust kiganiro mwagize cyiza cyane kivuga kiti mindset nicyo kibazo mindset yacu ni tutemera ngo dufite responsibility mu birimo kuba muri Afurika ariko twebwe mu Rwanda ngo twemere ngo nk'abanyarwanda tufitemo responsibility tubishatse byahinduka tuzaguma perpetually nyine turi colonized abazungu bo basotinze ikibazo cyabo nongere mbikubwire Serije twari hamwe hano mu kwigaragambya umuzungu aratwegera aratubwira ati ikibazo cyane turacyumva turakizi umunyamakuru ubanza yari wa independent atariko kuki abashyigikiye Kagame aribo benshi kandi tuzi ko nabo baje ari impunzi hano ariko noneho ubu ngaho bakabashyigikiye uwo bahunze icyo ni challenge ikomeye cyane abadutuka ngo turi inyangarwanda ntabwo ari abazungu n'abanyarwanda bagenzi bacu mvuze kubwira abamwanga babo umuntu bamwicira umugabo bakamufungira umugabo bakamufungira se bakamufungira umwana ntashobore guhaguruka ngo azavuge ahubwo akaramya Kagame agakoma amashyi akavuga ngo umugabo we niwe wari igisambo cyangwa umugabo we yarahemutse cyangwa yagize ibiki wari wibonye mu kagasekure bishe gasakure yagiye gushimira uwamwishe uwategetse ngo bamwice ubwo si wabirenganye muzungu koko umuntu bamukora ibintu bibi yaza no bamubwira bati bivuge bigende bitya ntabikore serije system yacu mindset yacu igomba guhinduka twebwe nk'abanyarwanda mbere na mbere ariko n'uno nk'abanyafurika tugatekinga mbere na mbere responsibility y'ibintu byacu bano bazungu nabo utufite urugero twebwe muri UK rwiza cyane iyo Boris abaturage ibinyamakuru parliamentarians bagenzi be badahuka bakavuga ati no ibyo uko ntago ari byo va ku ntebe ntago urimo kumwazine intebe yacu Boris ni uwo bakiri prime minister ni bangaye mu Rwanda babwira Kagame bati sigaho ibyo uko ntago ari byo ndende chakambaza icyo kintu niba bwira umuntu bajye guhamba umwami Kigeli ni kuki yababwiye ngo ntibagiye bakanga bakemera ntibagiye bari kujyayo aho ntago ushobora kubuza abantu nakubwiye hanze urugero ku bintu bya Diana Princess Diana apfuye umwami kazi n'umuryango we ntago bari bazi ko babyifatamo ariko abaturage barabafose nze bati muri hehe muri hehe muri hehe umwami kazi ava Balimo aho yapfiriye hari araza ariko batazi ko reaction y'abaturage kuri bumere aho kugira ngo abaturage bamutuke ko yategeje ngo baraza kumuzomera bamutuke ubwo bamukomeye mashyi and azana ituze serije twebwe abanyarwanda tutarenganya abazungu urabona ibyo barimo gukora muri High Court ya UK ariko nakubwira ukuri yuko barimo gutangara ko abanyarwanda bafite ibyangombwa banga kuza kubivuga baratinya ngo ntabwo bari buvuge so ntiturenganya abazungu bo bafite interest zabo iba mutike mu bibazo byabo ntabwo bazajya kujya gukemura ikibazo cyanyu ko nabwo nibivanga nagize bibaye colonialism so kugira ngo duke rero iyo cycle yo gutumana urutoki mbere na mbere tubanze turi uruhare rwacu ni uruhe serije abagutuka hari umuzungu wari wagutuka ngo urimo kuvuga ku Rwanda si abanyarwanda bagutuka hari umuzungu wari washaka ngo akwice si abanyarwanda batuma ngo baze bakwice so tubanze turebe twebwe ikibazo ni cyacu tubanze tugikompo tukirangize nzenze tujye kureba abazungu naho Kigali yo Kagame n'umwanga babo ariko nina agent w'abazungu nabivuze kuva kera urakoze cyane serije
Comrade Ali Abdulkarim reka turekera ntawakomeza kuvuga ku by'umwami kazi ngo tuzarangize n'ibyo wacu Rwanda tubanze turebe ibyo wacu kuko nibyo bikomeye ariko sinajya ku yindi topic ntabivuzeho epimate wowe urabyumva bisamaza ndakuzamukanya bisamaza epimake na mushobora ababa babyandika kuri iyi mihanda ya Kigali wa mugani imbuga nkoranyambaga bazisigaye babyita imihanda bavuga bati agaciro gahawe umwamikazi Queen Elizabeth kandi nk'uko mugenzi wacu amaze kubivuga nibyo rwose ntabwo aragakwiye somehow ntabwo ari ngiye wandika amateka kandi reka binabe ahubwo se kuri twebwe nk'abanyafurika cyane cyane nk'abanyarwanda kuki tuzaha agaciro abacu mbere y'uko tujya kugaha abanyamahanga epimake ijambo riryanye kuri ingingo
urakoze bwana Serge ikibazo nyine kiragaragara ko mu mitwe y'abanyafurika hagifunze donko kumva guha agaciro abandi ntago ari icyaha ariko ijya kurishihera ku rugo niba udashoboye kubaha so na nyoko kugira ngo uzajye kubaha abo mu gasozi birakomeye niba Kagame yarashoboye gutesha agaciro umwami Kigeli ku buryo nta muntu uruprezenta igihugu nk'uko ari yabivuze wagiye kumushyingura cyangwa n'ibendera ntirimanuke akaba abikoreye inyungu
yohereje minisitiri wa siporo umwe gusa abandi abandi sinzano bajyanye mu kintu kimeze nk'umwiherero cyangwa amasengesho yabajyanye mu masengesho ntazi yohereza y'uwitwa Uwacu Julienne umuminisitiri umwe wa siporo n'umuco
umuminisitiri nawe utazwi parayeri utari ufite na puwa na gatoya kabone niyo yohereza abampora ikigo wenda yari azi n'amagambo nibura yo kuba yavuga n'umwami bamushyingura ariko kohereza Uwacu ntacyo byari nta gaciro byaje nyine yagaragaje uko amufata naho kunamira umwami kazi ntabwo ari ikibazo rwose kubera ko n'umuntu ni umuyobozi uzwi ku rwego rw'isi iyo uvuze umwami kazi ntabwo umuntu ashobora kumva umwami kazi wo mu Bubiligi bivuze umwami kazi ntabwo umuntu ashaka kumva umwami kazi wo muri Zamburu cyangwa wo mu kindi gihugu wumva umwami kazi buri wese yumvaga Queen Elizabeth wo mu Bwongereza kuba rero umuntu yamuha icyubahiro yamunamira ntabwo ari ikibazo ariko kuba nka Kagame agize ati nta nubwo ari ugusaba abanyarwanda ngo bamanure ibendera yategetse mu itangazo handitsemo ko yategetse rero ni ukuvuga ko uramutse utangana bikoze yakurasa kubera ko ari itegeko ntabwo ari guverinoma ntabwo ari Kagame ntabwo ari ukubisaba ni ugutegeka ku bwa Kigeli rero ntabwo yabitegetse no ku bw'abandi bayobozi bazagira ibyago bakitaba Imana nkuru Bizimungu Imana ikomeze imurinde aramutse yitabye Imana waba ureba sinzi niba n'abakaporo yabohereza kugira ngo bajye kumukingura ntabwo yaba yanga akaza kwivuza mu mahanga ngo azamureke ajye niyo ya kwitaba Imana ngo amureke amushinguze neza nk'umuntu wayoboye igihugu
yamushinguze neza te wenda n'ibigenerwa umuntu wayo mukuru ugiye gatabimuha hano baruvuga ati muravuga umwami Kigeli kuki mutavuga Perezida Habyarimana Habyarimana se wamuhaka igaciro mu Rwanda rwa Kagame na insurance ye yarayiriye yayindi y'ubwiteganyirize life insurance ye nayo yarayiriye urumva umuntu wari yari life insurance y'umuryango yaha agaciro uwo muryango cyangwa umukomokaho waruvuze Bizimungu kwa bayeho abanyarwanda bitubwira nabanza muhe nibyo wari umukuru w'igihugu ateganyirizwa kugira ngo tuzamubonamo agaciro mu gihe yatabarutse cyangwa yitabye Imana
n'ikindi seje nkongereraho urugwiro Kagame abamo rwubatswe na Habyarimana mbese bimeze nk'ukwambura kwica umuntu ukamwambura igitanda yaryamagaho ukakiryamaho
urakoze cyane bisamaza efimaki warangiza
abajya bumva Kagame avuga ko u Rwanda rwatangiye muri 1994 akabivuga rimwe akabisubiramo kabiri burya ntimugire ngo ntabyemere niba hari ibyubahiro bizahabwa umuntu wayoboye u Rwanda bizahabwa we guhera kuri we naho abandi bose babanje imbere abagize gutya abo ba Bizimungu bo yakoreragamo ari agakingirizo nta cyubahiro agomba kuba aho ba Habyarimana ba Kayibanda bambonye umutwa niyo mpamvu agomba kujya kubahambura amagufa akayanyanyageza cyangwa akayajugunya iyo tutazi cyangwa wenda akajya no kuyakoreraho umugendo ese ubundi umwami Kigeli Bwana Serije wakwemeza ko ari n'umugogo we bahambye wabwirwa n'icyo aho Kagame yawushyize ko nta n'abawurebye mu maso ibyo bintu byose ni ikipe
epimake ntabwo wibuka uburyo twabisakuje batumye mpyisi ngo ajye kwiba ibyo bintu bya hanyuma se Kagame ubu ngubu nibwo yabwira umwamikazi w'Ubwongereza ngo akamwohereza Twitter umwami w'u Rwanda yaramushimuse
yes epimakerangiza bisamagaga umwanya mukanya nawe ugira icyo bivugaho rwose ugira impungenge ufite umwanya wawe epimaki mwakomeza
ibyo rero biragaragaza ko nta gaciro aha amateka y'u Rwanda nta gaciro aha abanyarwanda abayobozi bamubanjirije igihugu gitangirana nawe uyubona ukuntu abitekereza wagira ngo igihugu cyatangirana nawe kizarangirana nawe cyangwa kizarangirana nawe ibyo ari byose ariko aribeshya ntabwo igihugu cyabyaye ikinege nk'uko mwene data yigeze kubivuga ntabwo igihugu cyabyaye abanyabwoba gusa ibyo ari byose iyi revolusiyo turimo tuzayikora tuzayigeraho aka gasuzuguro no kumva agomba kuvuga ibyo ashatse agomba gusuzugura uwo ashatse akiha kubeshya kwerekana ko ari mwiza akurikije abamukoresha akurikije ibyo ashaka kwerekana ntabwo bizakomeza gutya kubera ko nicyo cyaduhagurukije Bwana Serije tugafata igihe nk'icyo tugafata tugatema amajoro nk'aya kugira ngo tugire icyo duhindura mu mitekerereze y'abanyarwanda tubatinyure bahaguruke baharanire uburenganzira bwabo
urakoze cyane epimake Comrade Bisamaza Jean Paul mbere ko nkugarukaho cyangwa ijambo nawe ukajya icyo ubivuga kuri iyi ngingo mu magambo ahinnye reka tugaruke hano ku mwami Kigeli kuko iyi topic ni ukubera abantu babyanditse nyine kuri izi Twitter na WhatsApp bibaza impamvu ki Leta Rwanda yururutse amadarapo abandi bati muzaduha ikiruhuko abandi bati bizanye na bite hari byinshi ariko umwami Kigeri Leta yaramurwanyije Kagame yaramurwanyije patikirari yamubujije amahwemo ibyo murabizi yari byivugiye hari agace gato hano mfite ka twibukiranye ibyo yageze kwitangariza ubwe icyo gihe
cyane cyane ku cyereke ngo nafashije
FPR Inkotanyi
kubafasha sinagombaga kujya mu gihuru kujya mu mfata imbunda ajya ku Rwanda igitekerezo cyabo bisa gutabara kugira ngo abanyarwanda bagiye hanze batahe si igitekerezo kibi na busa cyabaye cyiza kandi nange ndagishima ariko umuntu twakoranye imbona nkubone kandi tuvugana ni nyakwigendera Fred Rwigema yajyaga nyaruka akaza kundeba twavuganye amagambo menshi cyane tugirana za programu nyinshi cyane nawe turumvikana nsanga ari umuntu w'umugabo kandi ufite ibitekerezo bitaraga byinshi ndabizi kandi n'amasezerano twakoranye nawe iyo mvuga umuntu wigendeye yenda na magara bati ndahimba cyangwa niki ariko twagiye twungurana inama na mugira na wakambwira ariko birinda ajya ataha rwose agenda nibwo aguye mu rugamba ariko nzi neza ko twakoranye ibintu byinshi byagirira akamaro ibyo shaka ibyo uvuga ni ukuri ibyo twagabuganaga na Rwigema n'abandi Kagame negeze kumwohereza umukarani wanjye bajya kuvugana nawe ko ntibyatinze nta bikomeye byinshi byabaye noneho aho tumareye kuvugana nabo tubona isafari yo kuza hano muri Amerika nta bundi twongeye kuvugana ajina ambwire ngo ntaye nje mu Rwanda ngo banyakira neza n'iki ariko nayo mwibutsa yuko hari itegeko nshinga ryabaye ababirigi bashyizeho yo guca ubwami n'umwami Kigeri nkaba rero ntarenga aya mategeko ndavuga nti ku bwanyu nkawe Kagame n'abandi ntimushobora kubigira n'iki mudafatanyije n'abanyarwanda kugira ngo subire mu gihugu yenda abanyarwanda baba bankunze cyangwa batankunze rero ngwire kumenya yuko abanyarwanda bakinyifuza kugira ngo babere umwami gusubire no mu gihugu arambwiye ko agiye kubyiga na leta n'abanyarwanda akazansubiza kugeza muri iki gihe nategereje igisubizo n'ubu ntacyo ndabona nkunda abanyarwanda sinakumviza ikintu cyabatera akaga nk'akabaye oya rero kugena nuko abanyarwanda si ukwanjye
ndabyumva ariko akabazo kanjye ko kabazakavugaga simpamya ngo nataye nk'umwami nataye nk'umunyarwanda icyo zihe isiko cyari kiri we nasura abanyarwanda rero ibyago bagize asure inzibutso bahumurize nanyuze yigarukiye rero nazategereza ibintu bizagerwe nk'umwami
ndamusubizaho
eh
icyo musubiza ni ukugenda nk'uko nta sekirite nizeye ishobora kundinda
okay none ikibazo kiravuga ko wabuze umutekano muri ruriya Rwanda
aha none
ntakizero baba ufitiye bariya bagabo bari mu Rwanda ubungubu
mukuri ndaguha urugero ruteye haraba vuga nk'izina ryanjye cyangwa bakabafatana n'amafoto kinga n'iki bakagwa mu kaga noneho bambonye se byagenda bite ukorana n'umwami agomba kubizira
n'iki uwo mugabo babaza
nage n'icyo kintagaza kuki bavuga ngo wakorana nanjye cyangwa tukabana yaba ari icyaha ni kuki ntawe tuzabana yenda bafite impamvu nayo bazatubwira abuze ko ngomba kugenda ndi umwami ingoma zivuga bashyizeho red carpet ibyo sinabwo nabivuga si uko nteye mujye mwumva ibintu neza ntimugafate ibintu bihuha
ngari nguko rero nimwumve umwami w'u Rwanda Kigeri ati nta mutekano nizeye mu Rwanda arinda atangira imahanga kandi koko nimutekerezaho Kigeri avuga ati nta mutekano mfite mu Rwanda harya wa muturage rukukuri utungwa no kuzunguza umutekano yabona ati umwami avuga ati nta mutekano nizeye mu Rwanda umucuruzi rujigira ati nta mutekano nizeye mu Rwanda ubwo simvuze abanyapolitike abaministre bahunze abajenerali cyangwa abo mu nzego z'umutekano harya ninde ugena umutekano mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane Bisamaza Jean Paul nagira ngo nawe mu minota ibiri itatu ube wakora komanteri ariko wowe wibande kuri kubyo abanyarwanda bavuga uburi kuri izi mbuga umugani ubone biri kuri Twitter no kuri za Facebook kuba n'umwami avuga ati nta mutekano nizeye mu Rwanda ninde muntu ufite umutekano mu Rwanda kubera iki umwami yatangira ishyanga ariko tukaba tubona statement ya government y'u Rwanda n'umunsi wenda bazamushyingura leta izatanga konje bisaba ijambo ryanyu mu minota 2-3.
Urakoze ubwana Serge, reka nkubwire ikimwe nkangiyeho bisamaza na umuntu ukunda inkotanyi cyane mu byukuri, yewe n'abantu banzi bari bazi ko nkunda Perezida Kagame, kuko iyo tubwiraga ibintu akohereza n'abantu backing nk'aba James Kabare baho twigiraga ku mashuri.
Nyemerera nkurugoye harimo zayiko sinzi, I don't know, kubera ko nari ko bikemwe ariko turacyafite zayiko. Ushobora kuba wambaye headset, wambaye headset, ok then gerageza noneho telefone uyishyira imbere yawe ntuyegere. Iyi sisteme dukoresha ni high tech cyane, ishobora kuba ijwi riba riza ari rinini cyane none ikabafuringa muri sisteme. Gerageza telefone uyishyire nk'imbere yawe, wewe wigira inyuma gato ushyiremo distance. Uranyumva?
Ndakumva neza.
Uranyumva? Telefone haracyarimo echo, iracyabafuringa.
Ubu noneho uranyumva?
Ok, hari improvement gato, subira inyuma gato wenda ndakubwira.
Ok. Uranyumva neza noneho?
Aha, stile karacyarimo gato, ariko tanga igitekerezo wenda uze kongera kuri setting, turaza kureba uko byakemuka, ariko wabufashe ijambo, nimbona bitangiye kongera ndakubwira.
Ugitanga rero bitumvikana neza rero nanjye byambabaza sindizi.
Ariko bukomeje ndakubwira ninongera kumva bibafuringa cyane.
Icyo numbajije ni iki Serge?
Bazaga kuri election ku kibazo cy'umwami Kigeli, nibyandikwa ku mbuga nkoranyambaga ko abantu bagiye babigaruka izina rye, bavuga bati biteye ikibazo kuba tubona statement ya Rwanda. Umwami Kigeli yarashyinguwe nk'itungo rigufi mu Rwanda, kandi umwamikazi yaramwakiraga nk'uko hariya bitubwiye. Hariya mu bwami bwa Portugal baramwakiraga, mu bwami bw'organisation y'ubwami bw'isi yari umuntu baha platforme, ariko kaga ntabyubahe kurinda ashingwa muri wa buryo. Gerageza ugire icyo ubwira abantu barimo kubyanika ku mbuga nkoranyambaga.
Serge, sinzi ikiri mu nda y'inkoma ku buryo Kagame ashobora gukora ishyano nka ririya ryo kujya gushimuta umwami Kigeli akoresheje Mpyisi. Kandi ukurikije statement za Mpyisi, mu by'ukuri araregreta ibintu bamukoresheje. Umwami Kigeli ngira ngo yahunze 59 abanyarwanda batamukunda, agerageza kuza mu Rwanda biramwangira, ajya muri Tanzania, ajya no muri Uganda, Amine aramwakira, ndabizi epima no Abdulkarim arabizi n'ukuntu umwami Kigeli yabanye n'abanyarwanda bo muri Uganda.
Nyemera gato nkurogoye epima yake na ari amajwi mara ku ruhande rwanjye ntabwo ari clear, murabyumva mute?
Harimo eko ni nka ya indi nagize last time.
Wabikemuyite wowe?
Nasubiyeho ariko nk'uko bivuze negera n'inyuma. Iyo wegiye bugufi for some reason iyi system biragira,
yeah.
Cyangwa iba ari kuri loudspeaker nabyo birabafaringa.
Isamaza tubabarire, uri setting wakongera ukabootinga telefone yawe, waba uriho? Ndaza kuguha ijambo rwose umwanya uhagije, ariko nifuza ko ikiganiro kiba cyiza, amajwi asohoka neza, umuvuga ibintu byiza, byaba bibabaje gutanga ibitekerezo kandi bitagera ku bantu badukurikiye. I'm sorry, ngiye kuba navanse, ndaza kuguha ijambo, gerageza usohokemo uze ugarukamo, ndawugarukaho mu kanya kari imbere.
Murakoze.
Mutubabarire mwe mudukurikiye, sisteme dufite ni nshya, hari abantu benshi bataramenya uburyo ikora, mugomba kubyihanganira rero. Mu gihe bisamaza ataragaruka, reka tujye kuri topic ya kabiri, ntabwo twaguma ku by'ubwami, ariko igihe ari buboneke agafata ijambo, ndamuha ijambo rye rwose, yinegure agira icyo avuga. Mureka tuvuge ku ngingo ya kabiri irebana n'amagambo Kagame yabwiye perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, amubwira ati mbere y'uko uza kuvuga kuri politiki kuri international, banza ukemure ibibazo ufite mu gihugu cyawe. biteye isoni biranababaje biteye agahinda harimo n'agasuzuguro niyo mpamvu n'ibibazo ibinyamakuru byinshi muri SADC biravuga yuko Kagame yakojeje isoni perezida Mnangagwa kandi koko biranababaje kumva umuntu nka Kagame ku giti cye nk'uko tubizi nk'abanyarwanda ibintu byose abikorerwa n'abandi agatwara kredi iyi nama yari I Kigali kuva ku itariki ya gatanu kugera ku itariki ya cyenda niho yari iteraniye ivuga ku bintu birebana no kwihaza ku mugabane wa Afurika mu birebana n'ubuhinzi inama ubwayo nta kibazo iteye ahubwo amagambo Kagame yateye ikibazo kuko ibinyamakuru bisobanura byanditse inkuru muri SADC ko Kagame mu gihe ari kumwe na mugenzi we bari ku ruhande aho yabaye nk'umukebura nyine akamubwira ati ugomba kubanza gukemura ibibazo byawe ufite mbere yuko uza kuri Sale Internationale ngo ugire amasomo utanga bavuga perezida w'u Rwanda Kagame yabwiye perezida Emmerson Mnangagwa gutandukanya politiki ya Zimbabwe mbere yuko aza kuri Sale Internationale akavuga politiki y'amahanga kuko bavuga ku bintu by'ubuhinzi uko Afurika ya Rwanda n'ikibazo cy'inzara bihaza mu biribwa ikiganiro nagikurikiye n'uyu munsi bagisimo njya kucyumva ibintu Emmerson Mnangagwa yavugaga yakomoje kuri embargo cyangwa sanction bagiye bafatirwa nk'abongereza n'abandi bose bita ekonomi ya Zimbabwe babateza inzara nababwira yuko Zimbabwe nicyo gihugu gifite abanyabwenge benshi ariko badafite imirimo bafite ubukene ni nayo mpamvu Kagame ajya gushaka abarimu muri Zimbabwe ngo baze mu Rwanda ariko ukaba ugaya perezida wabo ngo mbere yuko agira ibyo avuga kuri Sale Internationale nabanze kimura ibibazo biri interne mu gihugu n'ibintu bibabaje cyane kuba mubwira ati ugomba kubanza kumva yuko imyumvire yawe ishobora kunyuranya n'iy'abandi ntushobora kuvuga gusa ngo amagambo meza abo muri kumwe babyumve bavuge bati yego yego Kagame arabizi mu Rwanda niba uvuga wenyine nta wundi muntu ushobora kumuvuguruza ibintu bakavuga ngo ni byiza kuba uvuga wenyine abantu bakakurikira bati yego nibyo ntabwo bivuze ko ari byo ugomba kumva n'indi view avi pardon y'abantu bamva ibintu mu buryo butandukanye abaturage b'icyo gihugu cya Zimbabwe cyangwa abaturage bawe bashobora kumva ibintu mu buryo butandukanye bashobora kureba ibintu mu yindi mfuruka itandukanye nabyo gerageza ubatega amatwi kuko hari ibyo ushobora kuvuga bishobora kubayifayinga utaragera ku cyo wifuza noneho bakomeza muri iyi nkuru bavuga bati Kagame agera aho amubwira ati abaturage niba bashonje abantu bakabivuga cyangwa igihugu gifite inzara kubera icyo ujya kureba uwavuze ngo igihugu cyawe kirashonje abaturage barashonje ukaba ari ugirana ikibazo nawe kandi uzi ko gihari iyo igihugu gishonje kandi abaturage bafite icyo kibazo ko bashonje batashobasha kurya niba abantu badafite ibyo kurya kandi nawe ubizi ntukajye kurwanya uwavuze ko abantu bashonje kubwo igihugu gishonje ahubwo byaba byiza ujya gukemura icyo kibazo cyawe niba utabwira ngo Kagame amasomo Emmerson Mnangagwa wowe wivugira ati twahuye na mbarwo duhura na sanction baradukenesha kandi dukenesha n'aba bazungu aribo Kagame arimo kubazanira ari Abdul Karim reka nguhereho cyangwa reka maze bisamaza niba yagarutse system yamwemereye ari Abdul Karim reka nguhereho umbwire amasomo Kagame yaha perezida wa Zimbabwe wowe wivugira ko igihugu cye kicwe n'abazungu Kagame nawe ekonomi arimba afite yubatswe n'abazungu bashobora kuyita mu isegonda akajya inyuma ya Zimbabwe kandi Kagame ajya muri Zimbabwe gushaka abazimbabwe kujya kuza gufasha abanyarwanda harya ukwiye kujya kuri Internationale agatanga amasomo nindi ni Mnangagwa uvuga ko abazungu babahemukiye cyane Kagame uvuga yuko abazungu bamugize icyo ari cy'uyu munsi Komedari Abdul Karim
Serge urakoze cyane Serge hari ibintu bitatu aha ngaha nshaka ngo usobanure icya mbere na mbere birashimangira ibyo tubanze kuvuga ariko ibyo tumaze n'iminsi tuvuga contradictions za Kagame na none Kagame uribuka ari muri Europe muri European Union aho yaragiye gusega amafaranga bavuga ku bya economy no gufasha Afurika yicanye na commissioner wa European Union wa trade umugore wamubajije ubanze ari France 24 aramubwira ati wowe igihugu cyawe ko mutubahiriza uburenganzira bwa muntu bigenda bite uri bukwe amushubije n'umujinya mwinshi cyane ati superiority yanyu yawe wumva unyimbaza utigira utyo none the same Kagame arimo kubwira president wa Zimbabwe kandi mu buryo bitari byo tuza aricyo ndi kwerekana ku mpuzo ya gatatu ku nyigo ya gatatu arimo kumubwira ngo wowe iyo barimo kuvuga kucyuza kuza kuvuga abandi wese Kagame buri gihe ko bamvuga yuko abavuga bose yuko arimo kurenganya arimo atubahiriza uburenganzira bwa muntu arimo kwambura abantu ibintu byabo arimo kugira ibiki ntabatuka abandi ntabica abashoboye ntabica cyuma afungiye iki Serge cyuma Hassan cyuma afungiye iki uyo muhungu w'umubavu afungiye iki Theoneste idamanje afungiye iki abandi baguma batuka professor ntuza Philip Riggins
uravuga
professor Philip Riggins
okay
bamwitira iki mu genocide Mikaela Ronga wanditse igitabo ibyo yanditse warumva bavuga ngo ni ikinyoma ahubwo baza kumuharabika bakaza kugira iki mpaka bagira bamwita muntu muntuza Blinken bavuze ngo iki niba wibuka si u Rwanda rwabivugaga ntibavuze ngo ni genocide denial ibyo ni ukuvuga ngo Amerika ntishobora kuza kuba amasomo none Serge ibyo mwereka ngo ni double standards uyu koko tibereka yuko uyu mugabo ari gakumba ari umuntu ari incabiranya ari since the right word to use mu Kinyarwanda he's very deceptive he's very manipulative mu Cyongereza since deceptive mu Kinyarwanda bitikere kubanza ari incabiranya cyangwa umuntu uri magatanya ariko noneho icyo ni icyambere ndashaka nereka yuko afite double standard kuko ibyo avuga ku Rwanda ibyo asubiza murabizi ibyo ashubije kuri same platform ndategezeye ko ari mu cyumba kimwe ariko wenda different nuza meeting ubanza ari muri iki cyumba yashubizaga wa mugore wa BBC wamubazaga uri kubyo mubwiye ati ntimuza kutwigisha ntabwo muza kutwigisha values zanyu none we arimo kubwira wa Zimbabwe yuko wagomba kwemera bakamugira icyo ni icyambere rero icyo cyari icyambere nshaka kwerekana yuko Kagame mugomba kumureba ko ari kamiliyoni uruvu ni uruvu ariko ntarwo ni uruvu gusa uruvu wenda ntacyo rwagutwara ni uruvu rubi cyane Serge bafatira Zimbabwe ibyemezo ibihano uruko ko Kagame yabaye mu bantu ba mbere basapotinze niwe munyafurika wenyine wasapotinze ko bafatira Zimbabwe ibihano ayivuga n'abagira ibiki none tujye ku cya kabiri rero icyo kirantwara ku cya kabiri Kagame binarimo arimo kubivuga kubera iki Serge muri iyo nama harimo Tony Blair leta ya Tony Blair niyo yafatiye Zimbabwe ibihano mu 2002 ibyo bonaga ko arimo kwibutsa ati twicaranye hano n'abantu badufatiye ibihano ikibazo cyacu ni ibihano twafatiwe n'abantu byavuye hano muri Europe byumvikane neza kugira ngo bafatire ibihano Zimbabwe njyewe ntago narenganya ubwongereza uko bwayafatiye uti ni ukubera iki Kagame ubwe ibyo arimo gukora yambura abantu ubutaka agira ibikino ariko we nuko anarenza akambura abirabura abanyarwanda yambura abantu imitungo yabo nibyo leta ya Zimbabwe yambuye abo bitaga settlers b'abazungu babambura ubutaka bwabo iyo ni debate iri contested ariko barabambuye abuzungu bahungiye hano bano bagomba kubigira ntabwo byagarukiye aho ngaho Serge icyatumye baza kumufatira ibihano bya nyabyo abayesikotingaga perezida wa Zimbabwe aje hano muri UK bakubise abantu bigaragambyaga bashaka kubarasa bashaka kugira ibiki kubagira kubarwanya kubagira icyavuyemo baramukatira bati ntabwo umuntu yava Zimbabwe ngo kuko ari escort wa perezida cyangwa ari presidential guard ngo aze arenganye iki arenganye ahohotere abantu barimo kwigaragambya twebwe n'abantu bafite uburenganzira bwo kwigaragambya nibwo Serge bamfatiye ibihano nibwo bafatiye Zimbabwe ibihano babuza mugabe kugenda ariko n'igihugu cye bagifatira ibihano noneho aho aje bakubituri ya uyo wapuye Shabangarai wari wa opposition Kagame sibye kuri opposition bangara gwiserekari he Kagame ntiyamwishi yamuzije iki si opposition inga Victor Ngabe bamukoze iki ntiyamufunze yamuzije iki ikibazo rero kira hano kuri icyo kibazo rero mbere na mbere double standards z'abazungu kuko Kagame no bakaba baramufatiye ibyemezo ariko ntabyo bamufatira kubera iki kuko numuja wabo ni agent wabo icya kabiri Kagame ari korwa agent bw'abazungu kugira ngo a supporting icyemezo Tony Blair yafashe so yagaragaje aho yatoranyije Tony Blair kurusha Mnangagwa ariko nuno kambaze Mnangagwa nuri ya president wa Nigeria onaija tasoni bafite kubona ari wa president gusa babiri bagiye yo kandi baratumye ba president ba Afrika bose tasoni bafite
Obasanjo na ushatse wa mutumira mu rugo iwawe ufite ubushobozi wa mutumira yaza
ariko niko wa president we nta kibazo we cyakishye imibereho kandi uziko nawe iyo agira uburyo nubo bagitegeka Nigeria ariko banagere baramwangiye baramwirukana bwonzi byubize so we ni more of the same so Serge ndashaka nkubwire Obasanjo urimo kubona arimo kugenda hariya mu Rwanda institution yari arimo yamuhaye niyo profile generali Frank Rusagara yari member wayo ko ari mu Rwanda ko ahora mu Rwanda urumva ajya kureba na Rusagara cyangwa ngo bazahari so we bwo ni more of the same ni ibintu ariko none Mnangagwa yajyaga he yabona abandi ba president batagiyeyo nta mu president wa East Africa wagiyeyo nta mu president wa Congo atagiyeyo abandi bose batagiyeyo yajyaga he reka nawe bamusomere rero abyige none tujye ku cya gatatu rero Serge muri clip wohereje wabonye ko Kagame yari kuri abstract ya bindi yamenyere bya abstract gusa nkaho ntavuga iby'u Rwanda barimo gukora ntavuga security ibyo kuri iby'u Rwanda ntavuga ibiki blaming agashaka blaming abazungu ariko Mnangagwa yakubwiye yuko Zimbabwe bize noneho bize bahindura modo ubu ngubu beza huiti ya umwero umara amezi 13
witine ingano
ingano ingano ingano ingano y'amezi akwiye kuba iminsi 13 so bafite excess ingano bakeneye y'umwaka bafite excess y'ukwezi kumwe bashobora kugurisha hanze so akubwira yuko barimo na modoringa kugira ngo bagire irrigation bakore amadamu bagire ibiki so Kagame hari ikintu yigeze kubwira nta solution zirimo gutanga wari kuheje abstract abazungu nibo batera bino bagomba kuduha imfashanyo bagomba kugira ibigira bica haroda akavuga ibintu biri big cyane kuvuga ibintu biri hejuru cyane ariko nta substance irimo uyu nguyu bikazajya basomera baziga yuko uyari gakumba ari agent w'abazungu twabivuze kuva kera ntibabyumva kuzageza igihe bazabivumburira agakora nk'inama nk'iyakaza batatu none bakazageza igihe none batanazazira rimwe bizera ariko wazimba batazongera gusubirayo ntibazazira rimwe Serge nubwo bazamenya ngo iki kuko ntabwo ushobora gukomperinga u Rwanda na Zimbabwe nubwo bakeneye bwose ariko niba urabo barimo kuvuga niba urabo bantu babo nubwo bivuze bashobora kugira barimo bashobora kuexportinga mu Rwanda ubwo ndetse uri exporting iki so Serge ibyo ngibyo nkuko bivuze ibintu bitatu icya mbere ni ukwerekana double standards cyangwa ubucabiranye bwa Kagame ubukakumva bwe kuvuga ibi kandi ibyo akora akabigira iki ni uruvu icya kabiri birerekana yuko ari ntuza ari agent w'agashaka bo cya particular Tony Blair arafatiye Zimbabwe wari imbere yo gufatira Zimbabwe ibihano noneho icya gatatu nicyo kuvuga yuko we uyu wa Zimbabwe afashe ijambo yavuze ibintu exactly ibyo Zimbabwe irimo gukora agaragaza gahunda bafite ariko Kagame urebe nta gahunda yigeze atanga ubwe yavuze data systems ibiki data systems ze no guhinga bihuriye nzaramba ntituyize urakoze cyane Serge
ani urakoze ikintu kinyaza kiranga nyine no kumva Kagame atanga amasomo ku gihugu nka Zimbabwe gifite abajeni abanyabwenge n'ubu barimo kuvuga ati mudutize abantu baze kwigisha ngaha akabwira president wabo ati
Serge mbabariye gato ikintu nakongeraho na nibagiwe u Rwanda baruha hano UK ihu Rwanda muri agriculture miliyoni buri mwaka zitari hasi ya miliyoni 136 ijana na mirongo itatu n'esheshatu twarabaje baravuga bati nitubima baricwa n'inzara none uyu nguni uza kuza kwigisha abandi urakoze cyane Serge
no urakoze ibyo uvuga nibyo kurumva Zimbabwe abantu barimo batwandikira bati nibyo koko sanctions zakozwe na Tony Blair mwaka 2003 kandi yabivuze hari yarwose yicaye ari Kigali ati twakorewe sanction muri imyaka yose turiho ntago twapfuye turagerageza dore byo dukora nakunze komeje kuvuga ngo Zimbabwe dore byo dukora ariko ukumva umuntu nkakaga badewe haravuga bati kiraho iyo clip ntabwo bivuze ko Kagame ntabwo yivugiye kuri mikoro hariya ni ibintu ngo bavugiye ahandi ku yindi side bavuye kuri stage amubwira ati mbere yo kujya kuri Senate National ukavuga ibintu nk'ibi banze kimwe ibibazo by'iwawe ufite ibibazo interne iby'ubutaka bambuye abazungu bakabutwara ibyoko ushaka kuba ufite politiki bafayinga ukabura abayisapotinga ati ntushaka kujya hariya ngo uvuge ibintu udafite support y'abenegihugu bawe urumva ko Kagame ni makosheshe umugabo aravuga ibimuvuyemo by'igihugu cye unati hari ibigomba gukorerwa mu rusika bitaguye kujya kuri Senate International epi make Kagame arigisha inzara abwira Zimbabwe ati niba bakubiye ko ufite inzara wowe ukajya ku Rwanda bavuga ko ufite inzara kandi inzara bayifite waba uri rongi nonese Kagame ajya avuga ko ari umukire ku Rwanda rukize abanyarwanda bakennye none barimo no kugaragaza ko bakennye bwana epi make ndagira ngo mbi cyo utekereza aha ngaha nyuma ya Abdul Karim kuri izi atake no gukoza isoni ngo Emmerson Murangwa bwa perezida wa Zimbabwe
urakoze bwana Serge reka nanjye mere nka ari uwo Murangwa bahubwo iyo Kagame amuhubitira urushyi maze yataka nkamubwira ntitakire nitaka mbere aho utagira umukunzi wahabuza ndende yajyaga hehe koko agiye guhabwa amasomo na Kagame biriya byo Kagame yakoze ni nka bya bindi ihene iseka ugambura intama ikavuga ko ariyo yambaye ubusa rwose n'akakarizo kayo kandi intama yikwije n'igisemasema koko bwana Serge Klasoma y'ibihugu bikennye kihari muri Banki Mondiali bavuga ntabwo mvuga ko nemeranya nabo ijana ku ijana rekriteri baheraho ariko bafite ibyo baheraho Uburundi ni ubwa mbere mu bihugu ni igihugu cya mbere gikennye icya kabiri ni South Sudan icya gatatu ni Somalia Mozambique Madagascar Malawi Sierra Leone Central Africa Yemen Repubulika Nuga RDC donc Congo Kinshasa Niger Chad Liberia Sudani Rwanda Zimbabwe rihe muri iyo uragenda ukamanuka nta nubwo na Uganda iramanuka irazikaza mbere ya Zimbabwe koko Kagame niwe wajya guhita ngo Zimbabwe arabivuze neza ko barimo kwihaza mu ngano mu gihingano ziri mu kubura ku isi yose kubera ko zavaga muri Ukraine na URSS bambaye n'Uburusiya ziri mu kubura mu Rwanda ntibavuga ikintu bejejeho bashobora kuvuga bati dushaka kwegeza politiki n'iki uretse guhinga ikawa abanyarwanda badashobora kunywa cyangwa icyayi ntibambwire ibijumba byabo birahagije ibitoki byabo birahagije ntibambwire ikintu na kimwe kihagije Kagame yajya kwihata ari niwuvuze miliyoni abongereza batanga abasirikare n'abapolisi barahembwa na Amerika abari ubuganga bwose burahembwa n'ububirigi na ubucamanza bugahembwa
n'ubuhorani
ye buri domene yose ifite igihugu kihemba baramutse bafunze u Rwanda rwakwahagira ko kamwanya
nayo ya miliyoni 400 zirenga 400
can you imagine uyu nguyu none undi mugabo arimo kuvuga ati badufatiye ibihano aho kugira ngo wumve ikibazo cye uwo banamufasha no gukemura icyo ngicyo nk'umuperezida mugenzi we arimo kujya kubonwa na banza akemura ibibazo bye abantu amaze kwica ni bangaye bavuze ukuri nyako natubwire wa mwana wamubwiye ko wamwambuye ibintu bye ari mwene wabo ari umuvandimwe ubu ngubu ari hehe Kizito ari hehe wavugaga ngo ko abanyarwanda bashobora kwiyunga akavuga ko ubuvandimwe ari ngombwa bahata ari hehe no ibi byose nubwo Kagame yarangije kurwara indwara yo mu mutwe yo kumva ko iyo yarangije gutanga amafaranga ayo ngayo abazungu baba bamuhaye akongera akayabagaruza kugira ngo baze kumuvuga neza ku mateleviziyo dore ko nabo abajyaruswa nabo barimo doko yarangije kubyimagina mu mutwe yabeshye abanyarwanda abeshye abanyamahanga none yarangije yibeshya nawe yemera ko ibyo avuga aribyo u Rwanda ni urutindi u Rwanda ni abakene u Rwanda badafashijwe nta icyo nimwe ushobora guhagara kubera ko nta kintu na kimwe waproduce nta gikwasi nta ngufuri nta ruganda ruhari rugira ikintu na kimwe rukora nta kintu waproduce barashaka kuvuga ko ubukungu bwabo buhagaze kuki none arimo gutanga amasomo n'abandi baraza bakamwogeza ngo u Rwanda ngo kubera ko umuhanda wa kuva ku kibuga kugera ku ntuza kugera Nyarugenge hakubuye kubera ngo ko ari inzuzi zishashagirana mu mafaranga yavuye kwiba Kongo n'amafaranga yiba muri izo mfashanyo zose amafaranga atagera ku banyeshuri atagera ku barimu kandi imagine ngo abarimu ngo bagiye mu myigaragambyo ngo ku manifesta kwerekana ngo ko bongejwe kandi imagine bwana Serge abana bawe baramutse bavuye mu rugo bakirukanka bakajya mu muhanda bakamanifesta kubera ko bagaburiye ati rero kuvuga batwariye bakajya mu muhanda bakwiye warangiza ukanabyandika donko rero kabone niyo u Rwanda haba aricyo rwaba rurushije Zimbabwe kuvuga ko yajya kumubwira biriya byonyine ni ikinyabupfura kiri nabo bitandukane n'ababazayirwa babiri baje kwiga mu Rwanda mu gihe cya CPGL baraza biga i Butare bakoreraga ku manota 20 noneho uw'umuswa cyane abona zeru nta nota na rike yabonye noneho undi bari bari kumwe babanaga no mu cyumba abona igice kuri 20 noneho aza kuza yirakaje ati wansebeje ati buta wazihanganye nibura ukabona igice kandi imagine none nawe rero arimo kubwira munangagwa ati uzihangane ukubure n'umuhanda akubure umuhanda no mu nda y'abanyarwanda hakubuye natubwire niba muri kwa munangagwa muri Zimbabwe hari abirabura badafite aho baba kubera ko babasenye amazu natubwire muri Zimbabwe niba hari abacuruzi bicwa kubera ko babambuye ibintu yesi turabizi habaye ikibazo cyo kwambura ubutaka abazungu kandi na Abudereka rimwe bivuze neza ari naho bari bakwiye kuba bararebeye no kuri South Africa ubutaka ntabwo babwambuye abazungu baracyaproduisa ibyo kuvuga ngo kububambura sistematikoma ni ikosa politiki ryabaye ibyo rwose nta muntu utabinenga ariko ntabwo ari Kagame we urimo kwambura ubutaka umuturage yiherewe na gakondo ye umuturage yahawe n'abasekuruza be yarazwe akabuba mu biganza by'umuryango umwe wo kwa Kagame no kwa Murefu asigaye abantu bose bakaba bacakara amazu yose akaba arijya mu ntoki zabo amakampani yose akajya mu ntoki zabo nta wundi muntu wari wakora ibintu bimeze nk'ibingibi bwana Serge ni Kagame wenyine urimo kugiye experimentinga muri Afurika ahubwo karabaye najya kubyigisha nabo bose Imana tugira iwacu aranisira hari izabimuvana mu ntoki ntabwo ibyatekereza bizakunda urakoze bwana Serge
urakoze cyane
Serge mubaza gato iriya foto uriya ni Obasanjo wambaye ikanzu
niwe navugaga nyine wo muri Nigeria
ariwe kwa shaje nawe
afate niwe waruriyo niwe perezida wa Nigeria ahubwo wavugaga niwe Obasanjo nyine niwe waruriyo former president ya
ariko bakenshi ngo nta nubwo abajyanywe n'amanama gusa hari abajyanywe n'utwinshi
ariko kereke shoze
kereke shoze kereke pari
ibyo biri off the record ntabwo nabyitse ntabwo nabyinjiramo
ubu babonwa n'uhagaze bwana Serire tuzajya tubivuga
no niba bakoze advertisement ise why not iyo bafunguye isoko nyine abajya kugura bagenda so market is open ahubwo ikibazo ni
ni business
anyway reka dukomeze ahubwo hari utumye hari commentary utumye ahubwo suye muri Nigeria kubera ko utumye muri komantere nandikiye ubushize mu kiganiro nagereye ubushize na ba Deni twari twavuze ku bantu nyine tuvuga ku mwana wa Joe Habineza ko yari ambasaderi muri Nigeria byaravuzwe ko rwose mu byakoraga yajyanaga abantu benshi i Kigali nk'uko bivuze pimake kuriya kubera ko impamvu muri komantere yabitwandikiye twavugaga ku magambo yari yavuzwe na Jean Ruhunga avuga ati Kagame afite ubwenge karemano ubwenge utasanga ahandi ni nayo impamvu ubona yuko ashobora kutuyobora mu Rwanda abadokteri bafite ama PhD bize badashobora kuyobora abantu barenze batanu navugaga nti Donald Kaberuka kuki atayobora u Rwanda ese kubera iki Jean Ruhunga yumva yuko Kagame ari umunyabwenge uyoboye u Rwanda banafite kubera ko ari we wenyine abantu baratwandikiye rero nyine muri komantere twandikiye n'icyo kiganiro bavuga bati ntabwo ushaka gukora deba mu Rwanda y'ubwisanzure bwa politike no kugira ngo abantu bishyire bizane nyine wari ubikomojeho ko wari uvuze rero uti Obasanjo nyine Obasanjo murabizi Habineza niwe mvuga nuko navuze ku mwana w'ubushize tuvuga ukwerezanya igitekerezo cyo kuvuga ngo I debate to debating kuri subject umuntu ntakave mu ishyamba wa mugani afite AK-47 yumve ko ari ugomba gutegeka n'ibindi byose muziko byamivuriyemo kumucecekesha no kumubwira ngo inkuru bazisibe n'abantu babitwara ikintu kintu twari twagize ubushize rero urumva n'icyo wari ukomojeho kumva yuko Kagame ari umuhanga wenyine mu Rwanda ari ushoboye kandi ubwenge Munangagwa afite ntabwo nigeze ndeba background ya Munangagwa ngo ndebe skills afite education ariko arusha Kagame ubwenge
ariko Bwana Serge wagombye kumenya kugira ngo twarabibuze tugitangira ibiganiro kuri Radiyo hafi y'amagambo yose afite indangagaciro mu Rwanda barayahinduye ubwenge sumamo ubucabiranya amayeri ntusomemo ubwenge butanzwe iyo bavuga ko Kagame afite ubwenge sumamo ko afite amacabiranya afite amayeri n'ububingwa nicyo ngicyo nicyo baba bashaka kuvuga kubeshya ariko gitinya aho igihugu kubeshya ari byo bigena ukuri kugomba gukoreshwa uko kungana kubeshya akaba ariyo ndangagaciro
ubwenge n'ubwoba
ni ikibazo gikomeye cyane
Seje nagira icyo mvuga kuri ibyo bintu bya Jano please
mbere
wabizanye
sorry waratwavuze last time muri cyakigabo
cyane
mbere yuko wenda bivuga nari misenge hano muri gugunja muri encyclopedia enose ni Munangagwa bavuga ku education kuva muri 1974 University of Zambia muri 1955 yize Lundi primary school yakoze military academy after background nyinshi cyane muri education urumva rero kuba ikintu cya education ikintu yakozemo cyane akaba ahabwa amasomo na Kagame aho niho ari ki ahabwa amasomo na Kagame kuri status ya y'ubuzima bw'igihugu amubwira ati wivuga ibya politike banza ikemura ibibazo byawe ubwo bwenge Kagame bukurayo bwo gutinyuka abanyabwenge usibye kuba bafite skills usibye kuba bazi uko babitunganya usibye kuba bakora n'abanyapolitike umuntu nka Kagame gusa kuko yakoze igisirikare akamanuvuringa ibintu byose akanategeka abanyabwenge kumva yuko bagomba kumupfukamira n'abafite izo za PhD zirenze bakajya bapfukama ati yes sir yes sir ari Abdul Karim wakomeza aho ngaho
Serije igikuru uko kimeze kiri ngo yibuta iba Kagame atabizi ni wa muntu useka harya ngo hari umugani w'abanyarwanda baca ngo useka iki mbese useka uwo bari hamwe ngo abatazi ni nk'useka imbohe Zimbabwe batarayifatira ibyemezo Mugabe yabaye sa niho narereza bayumvanye bamaze kumufatira ibyo byemezo uyu Munangagwa yari minister wa security muri icyo gihe Zimbabwe yari basket food basket ya Afurika Zimbabwe boherezaga vegetables boherezaga ibishyimbo by'ibitonere bohereza inyanya bohereza ibiki bigurishwa mu supermarket hano nge ndabyibuka n'ubanza ari byo bakibohereza yenewe muri Sainsbury's hano muri Tesco muri kera bakita yaje kuba Morrison bayitaga nibagize izina ryayo ariko bariguze yitwa ntuza barabyoherezaga batarabufata ibyo bintuza so ibyo arimo kuvuga ukuntu bafashije Zimbabwe ukuntu bayirase ni harabura gato nakagano wara kumufatira serije nubwo azamenya ukuri kwabo kandi ubona yuko bagenda bamunugaruga barimo kumubwira ibyo rwo kumukora rero muri koti n'ibinyamakuru bya UK byakabaye bihagije byakabaye bimukangura amaso akavuga ati you know what ntago uri kubimeza ariko ngikimbabaza ni ikihe rero serije nukubona abantu komere dene yabivuze neza cyane ariko nuko atazi uriya jano wenda nawe wamuvuze yuko yize uriya jano ni umuntu wiganye na komrade micombero ntuza butare arange aranigaragumizamo n'umuntu wize amategeko n'umuntu w'umunyabwenge wavuze yuko yize ntuza n'umugisirikare
yari umunyabwenge hano muri Amerika FBI imuhugura kugira ngo bajye gukora iriya ribi mu Rwanda
absolutely now urumva nkawe kuza abantu bamwigishe mwabivuze neza ariko akaba ari bavuga ngo uriya yaraje ngo yize ariko aza kudukanga hano ntabwo dukanga Serije ibi ni ibintu ubona kandi tuzi ko barimo gushaka ngo batume Tony Blair bajye kumukoresha ajye kujya kwegera leta ya Amerika ngo ntimufatire ibyemezo ni ibintu bagira ngo abantu nibigorye ariko nuko nyine babashuka birasubira ku byo navuze ikibazo ni twebwe abanyarwanda wemera ute yuko umuntu wavutse nkawe mu Rwanda atari ukuvuga ngo umuntu yavukanye imbuto ubwo ngo ni umunyabwenge n'urusha abantu bose ngo ni impano yavuye ku ntuza uzi yuko abanyabwenge bandi bose bakoze cyaba kiriya gisirikare bagikoze Kagame yabaga i Kampala arimo kubyara abyara ba Ange bariye ntabwo yari ku rugamba iyo byashyuhaga Kagame yafataga iya mbere agahunga baba batsinze akigaragaza Kagame yari mu madiri zarimo gukora ibidiri bye abandi rero barimo gukora za fundraising bakora ibiki bariya bayinyumba urimo kubona bariya bose bakajambwe batanga amafaranga yabo uyu rujugiro umuherwe rujugiro avuga ati mukeneye ibiki mugize ibiki none ubu ngubu niwe munyabwenge koko ariko wibuke by then haba na Arusha na hehe Kagame ntawe wari umunsi havugagwa ba Alex Kanyarengwe ba Patrick Mazimpaka ba Bihozagara ba n'abandi benshi cyane ntawe wari umunsi ariko ubu ngubu niwe bahinduye umunyabwenge yatagira ibintu byari kuba Serge rero iyo mentality iyo mindset yo kuroga abanyarwanda bakumva yuko ari umuntu umwe gusa ni game bakoze yo koza abantu mu bwonko bakabigira kandi ashaka nkwibutsa igihe byatangiye bino bintu nubwo bamwe bavuga ngo byatangiye kera ariko byaje kuba cemented cyane kuri senior international baje kubisementinga biri bikozwe na contract agreement mushiki wabo yakoranye n'abantu bariya ba nabaye bo muri Amerika Serge urayibuka iriya kampuni yamaze kubivumbura ikavamo contract kayica yo guseringa person ya Kagame bagaseringa development bababwira bati ikintu cya genocide ntabwo ari ikintu kigira mu gishyira inyuma so ibi bintu barimo gukora jano kuza kigisha abana ibintu azi koko yuko ari ibintu biri stage managed ari ibintu bya PR atari ibintu bya nyabyo nge numva ari ibintu by'ubugoryi cyane uti kubera iki umuntu yaba afite ubwenge mu myaka 30 amaze akaba yarangije uburezi bw'u Rwanda kugeza igihe babura n'abarimu bashobora kwigisha abantu bakajya kwimpotinga abarimu babanje kubavana Kenya abanyakenya baza kuvumbura ariko atubahiriza uburenganzira bwa muntu abanyakenya banga kujyayo banga ariko bishyura banga kujyayo ariko akajya kuvana abarimu Zimbabwe arimo kuvuga ngo imeze nabi akayishakisha buranose bashatse Uganda abanyuganda bose bajye bavayo so niba adashobora gusustaininga uburezi kandi uburezi aryo shingiro ry'ibintu byabyo byose akirukana abanyarwanda bose b'abanyabwenge ba Dr. David Himbara ba Charles Kambanda ba General Kayumba Nyamwasa bande bose akabirukana agasigaza inkoma mashinga za nk'abajano gusa Serge yaje kumbwira ngo urumva community society nyarwanda tudafite ikibazo intellectuals nk'abajenoka ba General Rusagara Frank Rusagara akabafunga ikibazo ntago ari Kagame ikibazo twabanyarwanda ikibazo niza mamba pointing abantu nkabaje no bariya nimo bona shira abantu nkaba abakabare bakaba abajyana babe uzabaze umuntu uzaye muri struggle yose nta muntu waruzi kabare kabarebe yari umwesco twakagame kandi arasikira uvuga ngo once escort buri uburi escort escort rero na wunda bazi abazishebuje ariko kubyerekeye ngo kagame ni umunyabwenge Serije urebye amadena amaze gushyira mu gihugu cyacu urebye ibibazo amaze gushyira ku gihugu cy'u Rwanda murinde kagame naza mara kuvaho uko azagaragara rero yo kagame bwo bazamenye ko kagame y'uyu abantu benshi bavuga ngo afite ubwenge afite ubucabiranya wowe no mujya kuvuga ati ubwenge bwanditse ubucabiranya ariko by'ubwenge byo
uburwayi
umuntu ugira ubwenge agira sustainability sustainability nta gahunda ya sustainability afite mu gihugu cye urakoze cyane Serije
ani urakoze kuko wavuga kuri Zimbabwe n'uburyo kagame ngwe yambara singa nyine Perezida Mnangagwa ni ibintu bibabaje kubera ko nta muntu mu Rwanda yubaha n'umwe umurusha skills muri education umurusha sino kuvuga ngo nukumwubaha ni gukorana mu bintu bya cooperation mu mirimo y'abantu bakorana kuko ari isinyane kiranga hati abanyabwenge bose nashobora kubana nabo ubushize simu twaganiraga ndakeka ari mfite wange comrade colleague Axel Kalinisha badukorana kuri Aditalk tuvuga kuri Rome Murenzi nibwo tushaka kumbwira ngo umuntu wese uje afite background izwi umukira chini ya urinzi uramusuzugura bakamusuzugura bakamutesha agaciro ku buryo umuntu asigara avuga ati nzava hano nti wari ukomeje kuri David Himbara wari ukomeje kuri ba General Frank Rusagara abantu bose academic bashaka kuvuga bati tugiye gutransforma system y'u Rwanda tuzane ayo maraso yose y'abanyabwenge twubake institution twubake umusingi abantu bagenderaho uwo kagame ntabwo bakunda kuko abayumva yuko bafite icyo bazana kuri table bafite icyo bazana kuri platform kagame ikintu azana kuri platform ni iki ni ukwica ni ugutoteza ni uguhungeta ni ugufunga muzambwira ikintu kagame ya propose kigashyira mu bikorwa usibye igituza kwica kugira nabi n'ibindi byose ariko niko bimeze tubyemere ntawe twabihungira munyamategeko ku ngingo yindi ya gatatu twihuta kuko
tugomba kubirwanya twabihunga Serije twabirwanya tugomba kubirwanya twivuye inyuma
ariko kubirwanya bwa mbere ni ukubohora bari hariya bari ku mbohe ni nacyo twavuga tuti abantu bajya mu gisirikare batera mu kirenge cy'abahe babona ba roro maro babo ni gute wambwira ngo ubona abajene bafungiye mu ngo ukumva yuko ufite inyota kujya mu gisirikare ni gute wa joining the army umusirikare atubahwa abajenerali bafite experience bose bari mu ngo bafunze harya wowe nugera hariya wowe bazakugororera uzamuke cyangwa wowe bazagufunga ni gute bamwira ngo ndagira inyota yo kuba umwarimu wa mugani wa pimake bamwongerera 10,000 agakora imyigaragambyo ngo arishimye hari imirimo imwe abantu badashaka kujyamo bitewe n'uko sisitemu ari yo ituma iyica ibyo ndumva byumvikana so reka tujye ku ngingo ya gatatu inyuma reka turebe ku kibazo cy'abaturage babanyahe abaturage babanyahe bari mu kibazo are mukura ninde babwiye ko bagiye gukoresha agatuza kugira ngo babavane muri kangondo ku mbaraga bitewe n'uko batarimo gukoperatinga na sisiteme ejo habaye inama ndumva ejo yabaye ubwongera kubabwira ko bagomba kugenda bakava ariko niba batavuye ko bagiye guhura nyine numva gusenya reka twumve iyi clipe mbere y'uko twava kuri iyi ngingo ndabona clipe nshobora kuba ntarayibona ariko ok ndakeka igiye kuza mwihangane gato icyo ngicyo abaturage babanyahe nicyo bamaze igihe kirekire bavuga bagarukaho ariko kubona leta ibabwira ati tugiye gukoresha agatuza tubaha bavane kandi muzemera mugende ku mbaraga n'iterabwoba rwose
mu gutangaza ibi leta y'u Rwanda yumvikanisha ko ikigendere ari ugukura abaturage ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga no gutunganya igishushanyo mbonera cy'imijyi ni ikibazo cyiganje cyane mu mujyi wa Kigali kuri iyi ngingo mu biganiro byumvikana baribanda cyane ku batuye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali hahawe akabyiniriro k'abanyahe mu biganiro akabika Gasabo kongiye kugirana n'abahatuye byaranzwe n'ubwumvikane buke nk'uko byagiye bigenda mu bihe byabanje kubagiye basimburana kuri iki kibazo umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Madamu Pauline Umwari kuri iyi nshuro yabahamirije ko babishaka batabishaka bagomba kwimuka
ni hane ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu utangiza agarukira mu bimenyere ubwo ugomba kwimuka kandi kwibuka z'imigeri utinda kwimuka uyu munsi hano hantu ugomba kwimuka ni ihame itegeko murabizi hari umushinga w'ingurutange ugomba gukorerwa hano kandi no guterera
Ubutegetsi buratangaza uyu mu gihe iki kibazo hari imiryango yarangije kukigeza mu nkiko ni nyuma yo kunanirwa kumvikana n'umujyi wa Kigali ukurikije ibitangazwa n'akarere ka Gasabo biraca amarenga ko kwimura abaturage Nyarutarama amategeko acubara kutazitabwaho
kujya mu rukiko icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka urukiko nirunza nirutegeka ngo turabizi aravuga ati ngiye umpa amafaranga genza kumaha none si munsi y'ubuyobozi buba amategeko y'ubuyobozi buba amategeko y'igihugu iyo ubuyobozi bwareye ku mutungo rusange ntabwo mugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange ntabwo bibaho ngira ngo murabizi niba ntagiye hanze ya gahunda y'igihugu hari igihe usanga hakoreyemo ibyaha kandi iyo ukoreyemo ibyaha bishobora no kurangira
abaturage bo bagakomeza gutsimbarara ku ngingo yo kwibutsa abategetsi ko bagombye kubahiriza amategeko uyu ni Bwana Emmanuel Sahinkuye Nyarutarama
muri gutsimbarara rero ku kintu cy'itungurane y'inzu ya Busanza nimwibuke ya myanzuro muvuge muti ese ya myanzuro yanjyana n'abatuvuga ngo ushaka ingurane y'amafaranga we turi kumuteganyiriza iki nikomeza kuvuga ngo inzu rwose inzu uyishaka ayijyemo ntawe umuhatiye kuyijyamo ariko n'ushaka ingurane nayo mafaranga nawe ayafate ajye gutura aho yishakiye kandi kuba abayobozi maze kwica amategeko arimwe muyashyiraho itegeko rivuga ko ibikorwa by'inyungu rusange umuturage ahabwa ingurane bikwiye kandi yumvikanweho hano ntabwo turi kumvikana ku ngurane
aho bashaka kubimura hagomba kubakwa n'umushoramari inyubako zigendanye n'igihe abaturage bakavuga ko nta gikorwa cy'inyungu rusange babona mu kubimura aho batuye uyu nawe ni Bwana Jean Didier Shikama
mwere ko ibikorwa by'inyungu rusange mwirengagije ko hari mwishoramari uwo mushoramari waje kubaka inzu hano akazayigurisha n'umwana wa Shikama azaza kuyigiramo umwana wa Shikama azati Nyarutarama imvura ni munyagira agenda aryamye kugira ngo twumve ko ari ibikorwa by'inyungu rusange naho uri uri kutujijisha ngo nyakubahwa perezida ari kutwubakira amazu yimubeshya ibi bintu biri ku karubanda isi yose bimenye batagira ngo perezida niwe uri kurenganya abaturage ba Nyarutarama ni ishoramari ryabizanyemo ruswa na komisiyo rero
leta nayo ikomeza gutsimbarara ko aho batuye ari habi bagomba kuhimuka
rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri banyahe nuko ari heza se
we ni Bwana Alain Mukurarinda umuvugizi wa leta y'u Rwanda hungirije asobanura impamvu abatuye Nyarutarama bagomba kuhimuka Bwana Mukurarinda yatangaje ko ibiganiro by'ubwumvikane bizakomeza ariko hari naho bizagera hakitabazwa izindi ngufu kubazatsimbarara
kwigomeka bihanwa n'amategeko mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda birahanwa kwigomeka ku buyobozi kwigomeka ku mupolisi uri mu kazi ke kwigomeka ku muntu ushinzwe umutekano nibiba ngombwa hazakoreshwa itegeko ibiganiro rwose birahari n'uyu munsi birahari n'ejo bundi kugeza igihe ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa
mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Depite Frank Habineza kuri iyi ngingo asanga niba koko hari abo ubutegetsi bubona batuye mu manegeka bwabakuramo mu mugambi wo kurokora ubuzima bwabo gusa Depite Habineza wakunze gukurikirana ibibazo by'abanyahe agakebura ubutegetsi ko bwakwitonda ku miryango yarangije gushyikiriza inkiko ibibazo byayo
icyemezo kindi cyafatwa cyagombye gufatwa umwanzuro w'urukiko umaze kugaragara kuko ntabwo dushyikiye mu rukiko ubuyobozi bwabo byo kuyijyamo urukiko utareponosa rutanga umwanzuro wa nyuma nkuvuga ngo icyemezo cy'urukiko nicyo cyagombye kuba itegeko rya nyuma ntabwo inzego z'ubuyobozi zaza gufata ikindi cyemezo kandi bice mu nkiko
kuri ubu butegetsi bwumvikanye mu ndimi ebyiri mu nkiko umujyi wa Kigali uburana ugaragaza ko ari impuhwe wagiriye abaturage nyuma yaho bawuciriye mu rihumye bakubaka mu kajagari bityo ko ugomba kubagendera amazi agendanye n'igihe ahandi uravuga ko ugiye kubimura kubera ibikorwa by'inyungu rusange ari naho abaturage bakomeza gutsimbarara ku ngurane ikwiye mu mafaranga iki kibazo cya Nyarutarama kimaze imyaka isaga itanu kirareba imiryango isaga 1400 kugeza ubu butegetsi buvuga ko bumaze kwimura abagera muri 600
ngo hari itegeko ngo rishyiraho ngo busuzugure polisi ngo umuturage muzamufata nk'uwigometse kuri leta amategeko y'u Rwanda amukurikira ese umuyobozi we w'uwo muturage ku ngufu atamuhaye ingurane kwiye itegeko rizamukurikirana ni iri
ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Adita huka ngai mgukorero murumva reportage y'abaturage bari hariya muri Kangondo cyangwa Barinyahe ibazo bafite kwa tubuye kungingo aho Kagame abwira munango wagwa ngo nakimo ibazo by'abaturage bibazo by'inzara no mu butaka Kagame nakimo ibazo by'abanyarwanda nawe rero aze akemura ibibazo bihari ariko murabyimvira nyine aravuga ku bandi ibyo ibyiwe atabyitayeho epimake waba unyumva
ndakumva neza bwana Serge
iyi audio wanyumvise neza
nayumvise abaturage batangiye kuvuga bati kama mbaya mbaya turabivuga ni wenda tugwa hangaha
tuvuye kuri Zimbabwe aho Kagame yahaga amasomo nyine Emerson namubwira ati kemura ibibazo by'inzara iri hariya n'ubutaka biri muri Zimbabwe none ikibazo cy'ubutaka mu Rwanda ngiki cyo kwamburwa amasambu cyo kwamburwa ibibanza ikibazo cyo gutwara ubutaka bw'abantu n'ibindi n'ibindi hari ubu isomo tuvuye muri Zimbabwe rireba abaturage muri Zimbabwe na perezida wabo kuki mu Rwanda ritakwapurayinga mu Rwanda ngo turebe ikibazo cy'ubutaka mu Rwanda kwambura abantu ibyabo n'ubutaka bwabo twibande wenda ku butaka batwara byinshi ariko isomo uha Zimbabwe iwawe rihari kandi urigerengagiza naryateye ku Kagame yashyize ati twafashe icyemezo cya politiki cyo gutwara ubutaka no kwambura abantu ubutaka mu Rwanda ni gute wajya kwa Zimbabwe amasomo niwawe ari wo bikora cyane
erega ni ya hene nakubwiye iseka intama ngo yambaye ubusa ni ya ngurube yaseka igisiga cya kagoma ko gifite isuku nkeya naho byo biragaragara ko nta naho binahuriye ntabwo ushobora kubona abaturage bagowe muri Zimbabwe ku buryo bungana gutya bw'abaturage bo muri Kangondo ntabwo ushobora kubona muri Zimbabwe abaturage bishwe n'inzara nk'uko mu Rwanda bari mu guhambira inzara bwana Serge warabibonye abantu bo hariya za gikomero n'abandi ko bari mu guhambira inzara ntabwo ari wabona abantu muri Zimbabwe bari mu kurara mu giti bari mu kurara mu cyari nk'inyoni mu gihugu bavuga ngo ure no nta somo na rimwe Kagame yarakwiye guha munangagwa nabanda akemura ibibazo by'abaturage bishwe n'inzara nabanda akemura ibibazo by'amasambu bwana Serge wari wabona munanga ubwo ari mu kujya ari mu kujya gukemura ikibazo cy'ikibanza kimwe kiri rimwe ihagaze mu kibanza kimwe ari hagati y'abaturage ari mu kuvuga umuturage bambuye inzu bene wabo bakaza bakayimwambura ibindi cyangwa reka mbanze nshimire aba baturage nshimire na Eric bagira ubusa iyi reportage yatugejejeho abaturage bababwiye rwose bati murashaka kuzafata umuturage ngo yigometse ku butegetsi kubera ko yanze utwo ako kumba kamwe mwamuhaye kandi yari afite amazu yakodeshaga akabona uko arihira abana akabona uko yiteza imbere no mu yindi mishinga ye bwite mukajya kumuha akazu k'ibyumba bibiri atashobora kuburaranamo n'abana be afite niba ari batanu niba ari batandatu none bati uwo muturage azafatwa nk'uwigometse n'uyu rero na uyu nguyu ari mu rwego rwa bya bihumna njya mvuga wumvishe rwose uko arimo kuvuga yishongora ko abigangaritse baza ngo bazaba bafashe nk'aho bigangaritse baramubaza bati se ingurane zirahari ati tuzakomeza tunegosiye muranegosiyasi iki badakurikiza amategeko ahari ya leta umuturage w'umuvanye mu bye umuha ingurane ikwiye kandi ku bwumvikane ntibubahirize ibyo ngibyo niba ari igihugu kigendera ku mategeko niba babyemera ariko amategeko yahe urabura umucuruzi bati ibintu byawe turabyifuza tugomba kugira n'imwe imigabane utindanze koco bakakwica cyangwa bakagutorongera wabibonye bamporanye ko bageze muri yase mu rukiko rwa yase wababonye bandi urumva uretse ko nabo baratinze sinzi impamvu batinze kubimenya ubutoni bari bafite kwa Kagame kurusha ubwa Rujugiro cyangwa Rwigara ntabwo namenye ubwari bwo kugira ngo barinde batinde bagera aho ngaho ntabwo ari ukubigambaho ntabwo ari ukubishongoraho ariko bagakwiye kumenya ubwenge hakiri kare ye dore uragize neza kuzana uwo mwana urara mu cyari nibambwire niba muri Zimbabwe ibindi bibi bibaye urabona
ni mu cyari cyari muri etage
ubwo we muri etage wasanga ari iterambere ryo kwa Kagame Kagame azubwenge wasanga ari
kunazamuka ku mugozi ukunazamuka ku mugozi yagiye muri iriya kiriya cyariki hariya niho navuze nti abanyarwanda baravuga ngo innovation bahimbe bashaka kudushya ariko ibi bigomba kujya kuri CNN na BBC bakabibona ukuntu umuntu azamuka ku mugozi agiye mu nyubako ye kandi ntawe yendereza muri Rwanda
Uganda Serija Kabiga sekwa nka keza kera hari umugaragu baciye ibwami aho kugira ngo bakwice baragutorongezaga bo banagiraga na choice bati hunga ugahunga ibwami uka aho ugeze aho wagahungiye mu kindi gihugu ntabwo bajyaga kugusanga ngo bakwice rimwe rero uwo mugabo yari umutoni ntabwo nibuka akazina ke noneho aho kugira ngo ahunga ahenga bagisinziriye araza yurira ku muvumu ari ku muganda w'urugo arurira ajya mu mashami mu gihe barimo kubyukurutsa umwami mu gitondo arahamagara ati bantu bo mu Rwanda rw'umwami mwaramutse ati nanjye wo mu Rwanda rw'inyoni nanjye ndabasuhuje umwami araseka bo bari bafite ubupfura bati manuka ngwino twabibonye ariko ntuzongere gukoda wamugirira intuzi uyu muturage rero ndabona nawe agomba kuba ibyo yarabyumvishe ati banyirukanye mu murima wanjye banyirukanye mu nzu wanjye reka nanjye narike nk'inyoni reka njye mu Rwanda rw'inyoni nizere ko Kagame atamusanga yo kamera
wenda ni joke warudu wayikandira nashekeje kandi ni na byiza ko duseka kugira ngo tukomeze dutekereza neza hari ibintu njye nibaza biri mu Rwanda n'uyu munsi byanyobeye mukuru arinda arabivuga ati muri gomeka kandi mugomba kwimurwa abaturage bakavuga bati ahantu mutwimura avuga ko turi mu manegeka bitewe n'uko mutugirimuwe ariko hari umuntu ugiye kuhashora imari ibyo ntabwo bivuze ko ntabwo ari amanegeka ahubwo ubutaka bwacu bugiye kubyaza umusaruro epimaki nza muri London nza mu Bwongereza nkajya muri London njya mu Bubiligi nkajya mu Faransa nkagenda hirya no hino ushaka gusanga hari inzu etaje inyubako y'ama etaje 50 hejuru izamutse ku ruhande hari akazu k'ibiti karimo umuntu wicururiza hot dog hamburger ama chips na coca kamaze imyaka 50 imyaka 70 uwo muntu aritunze yishyura imisoro yohereza abana ku ishuri ntari kuri chapati ya leta nawe niko kamutunze ntabwo leta iza ngo igasenye kuko gasa nabi kari imbere ya tawa ifite amahitaje 50 cyangwa 60 whatever hano Manhattan New York Washington DC Los Angeles aya mazu aba hari ariko hari n'andi mazu ari aho ngaho ushaka kuvuga uti ni gute iyi nzu iri hafi ya towers bitajyananye ntabwo bayisenya iwacu mu Rwanda impamvu bavuga ngo dusenye tuvaneho n'umwanda kandi uwo muntu yitunze yigaburiye atari ku mfashanyo ya leta bo bakumva yuko ahubwo iyo nzu yabo bashyizeho itewe isoni n'ikimwaro kuba ari indi yegereye gerageza ujye muri filozofu mfashe bwa nepimaki impamvu abanyafurika cyangwa mu Rwanda iwacu turi muri bya bitezo nk'ibi ngibi bibona bimeze nk'iby'ubukoroni wa mugani
ibyo ni wa murimbo w'umunena nyina wa wundi amara gukira cyangwa amara gutera imbere yakoresha ubukwe nyina akamushyira inyuma kugira ngo bataza kumureba atazi kwambara inkweto atazi kwambara neza donko bakamuhisha umuturage wawe umuhisha kubera iki niba ushatse niba wumva guteye isoni hafi y'iyo etaje kuki utamuguranira ukamugurira ibyo yari afite ku buryo ashobora kujya kwiyensitara ahandi kandi ugashyiramo n'uko yari no kugura abakiri no kumenyereza abakiriya ibyo nabyo biragurwa bwana Serije sinzi niba ubizi muri bizinesi y'amapabu muri bizinesi y'amahoteli muri bizinesi kuba wari wamenyereje abakiriya aho ngaho nabyo barabigura ntabwo bakubarira agaciro k'inzu gusa bakubarira n'abakiriya bawe waremye wamenyereje aho ngaho ibyo nabyo byose barabigura bakabishyiramo ako gaciro ni gute wambwira wajya kwimura umuturage wari ufite abantu imiryango wenda yari afite inzu y'imiryango 5 cyangwa 6 afite abantu bakodesha bamuha amafaranga agera ku 500,000 ku kwezi yashoboraga kurihirira abana bose akabakwiza cyangwa akaba yabona ni nuko yagura inka cyangwa ihene akajya kuzorera mu cyaro akaba akomeza gukontribua ku bukungu bw'igihugu no nuko no kugaburira igihugu ariko abangaba oya muduteye isoni mu ngo hitwa abanyahe ye haramaze uko hitwa hose ese uwo ngo we aje kuhendiki niba aje ku niba ari uko hitwa yaharetse akajya ahandi akajya ku Kabeza ho kari ku Kabeza aho ngaho hitwa abanyahe akayihorera kujya atajya kwendekeza ku Kabeza akaza muri banyahe yahashimye iki nabagurire abahingurane bagende ariko aho kugira ngo ajye gufabarika utuntu akari kera nabwo bazabuhamugani bazabubakira ibyare nka bya twabonye turi mu gihariya muzamuka n'umugozi nko kuri ya muhungu yabikoraga ndabona ari ingoma y'agashinyaguro ariko igiye kuzajya ibigenza nibubaha abaturage bumve ko uburenganzira bwabo nabwo ari ubw'abaturage nk'uko nabo bafite uburenganzira ku gihugu n'abandi bawufite yaba umukene yaba umukire buri wese afite uburenganzira ku gihugu cye ibyo nibyo turimo kwigisha abantu kandi bakwiye guhaguruka kugira ngo barwanire ubwo burenganzira bwabo ntabwo abangaba babacuza abangaba barimo kubiba ntabwo aribo bazabibaha ku neza bwana Serge bakwiye guhaguruka bakavuga nk'uko bariya bo muri Kangondo batangiye kubyivugira kandi ni nayo mpamvu nabashimiye uburyo barimo gushira amanga bati nibiba ngombwa turafungwa ariko tubabwize ukuri nyakuri bagomba kumva ayo mategeko bashyizeho badakurikiza n'amategeko ya kavuroki nagira ngo mbashimire
ugize neza Ali Abdulkarim nagira ngo nawe ugire ikivuga kuri iyi ngingo twihuta mu minota 2-3 mbere ko dufata indi ngingo ya 4 ikibazo kirangaha kandi abanyarwanda tuba tubwira bakwiye kujya babyumva kandi bakanadufasha kugira ngo imitekerereze itangire naranduke mu bantu kugira ngo n'ejo bazagera ku buyobozi babyumve u Rwanda ni igihugu gitoya tubyemeranye ibyo ntabwo turi bujye kuri ejo bundi naravuze ni Kagame cyangwa agatsiko agaciro ingagi kubera ko zinjira amadevize nibyo aba baturage niba bari bafite icyo binjiriza leta ntibari bakwiye kuba birukanwa kano kageni ariko kuko ingagi zitanga amadevize mu Rwanda zituma abakerarugendo baza zifite agaciro karuta akaba baturage binumvikane kuri mukuru arinda n'abandi bo mu gatsiko abangaba ntibanyagupfa n'ubundi banapfuye nta kigihugu gihomba ariko muri politike ya FPR yaraje itwara ubutaka bw'abanyarwanda ibwiyandikaho icyo ni ikintu tuzi itegeka abaturage kuva mu mirima yabo aho bahingaga bakiteza imbere ibajyana mu midugudu aba bari mu mujyi wa Kigali baravuga ati ntitwava muri gakondo yacu ngo tujye aho mutujyanye utujyanye n'ahantu hafite valeri y'agaciro k'ibyacu twabyemera ikibazo abantu bagomba no kumva ahangaha ntabwo ari umuturage wigomeka kuri leta ahubwo ari umuturage uvuga uti urampa ingurane idahuwanye n'iyo nari mfite valeri y'akaruri kanjye icyare cyanjye yari hejuru kuruta iriya nyubako ugiye kunshyiramo reka turebe nanone aho ngaho mu bintu bya ikonomi n'ubutunzi n'umuryango icyo biba bisobanuye kugira ngo abantu batumva yuko ari ukwigomeka kuri leta icyo nemera nimero ko ari igihe leta ivuga iti mugomba kuva ufite n'inyungu rusange kandi ibyo se normali ku isi yose niko bimera barakugurira ukagwa amafaranga ukagenda ikibazo rero ni uko bagurira abantu ngo bagende babahaye agaciro k'ingurane babavana bakavuga ngo bafashe igihugu ku mbunda muribuka hariya mu kirwa hariya ni muri mu kirwa kijwi sinzi hariya muri za Rusizi cyangwa muri ni hariya mu kirwa hagati ya Congo n'u Rwanda hari Island barimo gushaka kwirukanamo abaturage ndakeka ko barabirukanyemo baravuga ngo bagomba kwirukanamo abaturage bakubakamo amahitaji y'icyitegererezo abaturage ntabwo banze kuvamo ariko kubaha amafaranga wowe ubageneye batagira ahandi bagiye ngo bajye kwishakiramo ibiraro nka biriya cyangwa ibyare nk'iby'inyoni nka biriya niho bavuga bati ni uburenganzira bwacu naho kuba bakwimuka bazimuka ari Abdulkarim leta igira planification y'iterambere kandi ibyo nta gitangaza kirimo ariko ikibazo cyiza iyo bibye umuturage ntibamuhe ibyo bagomba kumugenera aho niho hari ikibazo arengera ngo ushimangire mbere yuko tujya ku ngingo ya kane
Serije urakoze cyane. Serije ubanza wibuka ibiganiro nabigiranye nawe na Jean Paul akiri kuri radio itahuka. Mbabwira ikintu bita Land Rush. Habayeho igihe cya Gold Rush wari ikintu cya Land Rush. Kwirukankira gusahura ubutaka. Ubusahuzi bw'ubutaka. Nicyo rero FPL yakoze. Niyo mpamvu abaturage umuntu wari we wese nta butakagira. Ariko ibyo bintu rero urebe ntabwo ushobora gukora amategeko anyuranye n'andi mategeko. Mu itegeko nshinga ry'u Rwanda riha abaturage uburenganzira ku bintu byabo yuko ikintu cy'umuntu ari ntavogerwa. So ubutaka bwawe bwaba bwubatswe na waba wubatse ibintu bibi waba ugize ibiki ni ntavogerwa. Iyo ni ryo tegeko rimaze kwemerwa ngo ntavogerwa kandi muri tegeko ni ryo tegeko nshinga. Nta rindi tegeko rishobora kuza ngo rinyuranye n'itegeko nshinga. Ariko mu Rwanda kuko batubahiriza amategeko niho hari ikibazo. Bazanje ikintu cya Land Rush bambura abaturage ubutaka. Ariko ibyo bintu byashobotse kubera iki? Ko barabanje baraza bambura abantu nka Kabuga ubutaka bwabo muri ariya mashyamba yawe y'amajyani, bambura abantu bahunze amazu yabo ubutaka bwabo, abantu baracicika bagira ngo biroke. Ariko ntabwo ari byo. Ejo bwo narabivuze. Iyo Kabuga akosheje ntabwo ibintu bye byakosheje. Afite umuryango, afite abantu akorana nabo. Nibiriya ubona byo kwambura nka Rujugiro. Bambuye Kabuga bakurikiraho bambura Rujugiro, bambura Rwigara, bambura abajenerali Kayumba. So ni cya kindi babwira ngo uyibone ikosa ririje. Ikintu icyo ari cyo cyose kitubarije amategeko. Iyo utacyamaganye hakiri kare, byanze bikunze nawe kiraza kikakugeraho. Serije, ibi ndashaka ngo abantu babyumve, babi understanding. Ibyo ni ukura bano bantu bakambonye.
Utaragera ho, iyo ubonye bambuye umuntu nka Rujugiro, security wowe uyikura, security uyikura he kandi uzi ko uri munsi ya Rujugiro wowe uri kenyege. Ni hari umwami yavuze ati nta mutekano nizeye mu Rwanda. Niba tugenda kuzira umutekano, nzi ko Kingi Kigeli yari akwiye kuba avuga ati mu Rwanda ari security, ariko yavuze ati nta mutekano mu Rwanda. Njyewe umuntu nkanjye Serge ndi umuturage ordinaire navuga ko mu Rwanda ari umutekano wate, kandi nawizera ko nawubona ne, kandi umwami avuga ko nta mutekano yabona.
Serge umwami Kigeli ni high profile. Nje ari ndi umuntu usanzwe. Ni kuki nanze kujya mu Rwanda? Hari inshuti bariya bantu bayobora bose bari inshuti zanjye twariganye, bari nk'abakuru banjye. Bari murumuna wabo.
Ugiye kuvuga ko ari security n'izindi yatumye itajya mu Rwanda?
Nanze kubera ko nabonaga akarengane. Nge narakabonye kagitangira, nabibwiye abantu. Abenshi bazaza babikubwira cyangwa ugana nabo barabikubwira. Nanze kuko ibintu nabonye mu Rwanda kuva muri 2004. Mvuga nti Imana iramfasha ikanyereka ibintu wenda abandi batarabona. Ariko narabibonye narabifirinze. Nge bankatiyeho perime bayita perime de conduite, driving license yani. Abaruje bagitangira kujya ku muhanda wa Kigali. Yarayikase ayinshiraho nibwo bwa mbere nari nabibonye, kandi nari maze kugenda amahanga menshi cyane. Nagiye muri Kenya mbona abapolisi baho, nagiye za Japan, nagiye Bangkok hose naradrivingaga. Aho Bangkok no wana nari nzi ko ari abapolisi bakaze cyane bagize ibiki. Ariko ngiye kugera mu Rwanda, umuntu w'umuntu twafashije wa mugani wa mukuru wanjye niwe ugeze kuvuga ati imbunda twabaye nzomo no gushaka kuturashisha ankatiro driving license. Ibi byabaye mu muri 94 irangira 95 itangira, bituma ntashobora kuba mu Rwanda. Nge niwo mpamvu ubona nta n'uwamvuga yamvuga ibindi, ariko ntagushobora kuwanshushetsinga n'ibere byo mu Rwanda. Kubera iki? Abantu iyo babyanga hakiri kare tukanga twese. Serije ntabwo tuba dufite bino biganiro dutya n'u Rwanda ntabwo rero rumeze nk'uko rumeze. Ariko abantu barabyihoreye biguma bigenda biba umuco. Ariko none tujye kuri point navugaga.
Ariko ubaye nkuzana indi subject rero epimake baravuga ngo harya ngo epimake umfashe harya umugani bavangukira niki cyototera umuhini, harya niki cyototera umuhini kigana ku isuka.
Imbeba y'umuhini yototera isuka.
Wakoze cyane.
No, mucyongereza nje ndavuga ngo what goes round comes round nibyo ni
urabona rero
serije n'iryo shingiro rya Martin Luther King yavuze ati injustice anywhere is injustice everywhere
rero ari nibwo aho wenda ntabwo ari uvuga ngo ndi opposing ku magambo meza uvuze ariko ndabona uranyumva neza
ndakumva neza
ndavuze ntabwo ndi opposing ku magambo meza uvuze uravuze ngo wabibonye muri 1994
yakuva
muri 1994 tugeze muri 2022 harabatarabibona kandi tuzi ko mu mpinduramatwara zishoboka ntabwo abantu bazabona ibintu byose ijana ku ijana ngo babyemeranyeho ijana ku ijana kandi impinduramatwara ntabwo ikorwa na masse ikorwa n'abari conviction bafite
absolutely
understanding ideas
absolutely
ibi rero njyewe ngira ngo wenda turi mu kiganiro live ahangaha sinangombwa ko wenda mvuga ngo epimaki wabibonye ute nayibonye ryari njyewe niba mvuga ngo abemera agakiza arakubwira ati I was born again kuri iyi tariki ubwo nari maze gutsinda ngakora impanuka narongeye ndazuka ibyo abarokore bavuga ngo was born again anyway ntabwo ndi byinjiramo n'abantu nibirabareba njye sinjya mbyemera cyane ariko umuntu wese agira aho avuga ati nahereye ahangaha ntangira urundi rugendo rw'ubuzima bwanjye mu Rwanda nk'abanyarwanda cyangwa nkatwe turi muri politiki ya Rwanda National Congress mu gihe uzavuga ngo ni mwebwe bireba kwe ntabwo bitureba urugendo ruzatinda iyo bikugezeho uravuga uti reka nsange babandi babimazemo igihe kandi usanga nabwo wenda wa muvuduko bari bafite itariki ni wa wundi urumva icyo nshaka kuvuga comedy ali
absolutely yeah
muri 1994 tugeze mu 2022 abari kugufasha kugira ngo bihagarare bose bafungiye mu magu uyu munsi bambaye iminyururu
urakoze cyane
abimiryango yabo sibashaka kubona kwiye munyururu kuri bene wabo bagoye kuyibafungura baracyakomeza kurebera nabo mu myaka 10-15 baragikozwe bazabashyira ku minyururu afata aho niho iyo serivisi y'abanyarwanda izingiye ikintu cyo kumva ngo biriya ntabwo bindeba bireba bariya none ugasanga twese tuzashyiramo udushwirire wa mugani kubera ko twanze kumva ko dufite ikibazo gikomeye wakomeza aho ngaho
urakoze cyane Serija aho ufatiye niho nicyo kiganiro mwagize ejo mwebwe na komredi nakubwiye ejo bundi mwagiranye na n'urubyiruko na komredi Frank Ntwari na komredi Faustin Rukundo ni ikintu cyo guhindura mindset imyumvire ibira mambo y'abakagame arabivuga ati imyumvire mindset uribuka kaberuka nibyo yakundaga kuvuga imyumvire y'abanyarwanda igomba guhinduka niba tuvuze ngo imvugo ikaba ingero iyo uvuze ngo dukurikire amategeko
ikaba ingiro imvugo niyo ngiro ingiro
imvugo ikaba ingiro naw niba tuvuze ngo dukurikire amategeko akaba amategeko ntawe ntatuwe iyo amategeko bavuze ngo barenganyije Serije ngo kuko njye bitandeba nkirengagiza ejo bizaba njyewe byanze bikunze ni garanti histori ni kutwigisha niko bimeze naw Serije ndashaka mvuga bino bintu mvuga twebwe muri Nyarwanda turabikoraho iki cyangwa twakozeho iki hari impamvu Serije mu ntego yacu ya mbere tuvuga gushyiraho leta guharanira gushyiraho leta igendera ku mategeko kuki amategeko ntabwo ni umunyamategeko ariko nzi impamvu amategeko abaho kuki amategeko amategeko ni ibintu mwebwe nk'abantu nka society cyangwa abantu bishyize hamwe ni nko kubona rules cyangwa terms and conditions mwishyize hamwe mwumvikanaho muti bino nibyo bizatugera bitya nibyo bizagenda bitya nibyo bizagera bitya iyo maze kubyumvikanaho iyo umwe abirenze ni nk'aho yakontroma mwakoranye uyu birenze cyangwa ukabitatira ugomba guhanwa byanze bikunze ariko ugomba kuba ari ibintu bibabereye mwembi cyangwa mwese mu rwego rw'igihugu rero ni ibintu bigomba kuba bibereye abene gihugu iyo bibaye mu itegeko nshinga rero byo ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko ni nyine niryo shingiro ry'amategeko yandi yose poropate y'umuntu ntavogerwa bariya bantu ba Kangondo babo batanu
habi babo batangaza ibi leta y'u Rwanda yumvikanisha ko ikigendero ari ugukura
abatutsi
urashyiraho cyangwa ngumizemo
sorry ni ereri yari bayo ditanya
gukirwa okay baba bashaka gushyiraho ibintu by'inyango inyungu rusungu inyungu rusange baba bashaka gushyiraho ivuriro hari ikintu bita goodwill wagumye bisobanura ariko mu kinyarwanda goodwill bivuga agaciro ikintu kimaze kubona epimaki yabisobanuye ati agaciro maze kugera royalty y'icyo kintu iyo ibyo bintu byubahirije bya goodwill bigena n'ingingo yacu y'intego yacu ya kabiri yo ubuterambere risaranganyijwe buri munyarwanda yibonamo so n'umunyarwanda w'umukene yibaho yari afite ubutaka bwe aho yubatse ku karuri ke abashaka guteza imbere cyangwa abashaka ngo ubake ibintu by'amajyambere bashaka gushyiraho bagomba kumuha agaciro k'amafaranga akwiye aho hantu k'icyo gihe bashaka kubikorera bashaka kumwimurira ntabwo bagomba kumwambura iyo bamuhaye amafaranga bivuga ngo muri rya terambere igihugu kimaze gutera imbere kigera kiti none turashaka kubaka amazu ateye imbere cyane cyangwa atwerekana yuko tugeze ahangaha mu iterambere nawe abyibonamo azamukiramo uriya mafaranga yabonye niyo goodwill iyo ucuruza ikintu ugura ikintu cy'umuntu icyo ari cyo cyose ugenderamo goodwill sere genda guha urugero n'abadukurikiye urugero inzu yubatswe inzu ziba zisa hano muri UK ntabwo inzu ya London wayigura kimwe n'inzu ya Newcastle ntabwo wayigura kimwe n'inzu ya Sheffield ntabwo wayigura kimwe n'inzu ya Leeds ya London yikumamo nk'inshuro eshatu cyangwa enye cyangwa n'eshanu kuko ya London kubera goodwill bifite cyangwa value y'abayikeneye uko iba ingana n'abanyarwanda rero niko bigomba kumera umuntu ufite ubutaka bwe muri Kigali ugomba kuba amafaranga agendana n'agaciro ka Kigali hagomba amafaranga y'agaciro kwa Nyagatare cyangwa kae cyangwa ibyo bashaka gukora abantu bakangondo ikibabaje rero ni iki ikibabaje ni uko baba depute bararukiye bararumira ya institution yakaba yitabara bano bantu iti nyamuneka mureke bino bintu tubirebe dutya ibintu biri simple cyane ni goodwill ni ikintu buri muntu wese azi umuntu wese azi yuko ugiye no gukodesha inzu muri Kigali ntabwo watanga amafaranga amwe n'inzu same house cyangwa inzu imeze nkayo ugiye gukodesha uri Rwamagana cyangwa uri Nyagatare uko ugenda wiyongera hirya agaciro kagenda kagabanyuka n'ubutaka rero niko bumeze igihugu cyacu rero iterambere impamvu ari iry'abakeya abandi bakashaka ngo ahubwo babakamura imitsi ni ikibigaragaza kibigira ibya kangondo ushaka kuvuga ngo muzakora ibintu bitandukanye bite biri mu ntego yacu iyo ya kabiri yo kuvuga ngo iterambere risaranganyijwe iterambere buri muturage yibonamo ni ibyo ngiryo iba tuvuga ngo Kigali yateye imbere abasangwa butaka ba Kigali muri iryo iterambere baryibonyemo bate ni ukubagurira ubutaka bwabo ushaka kubimuramo kubakaho ku gaciro kagezweho natanze urugero mu minsi yashize icyovu bitaga ngo ni icyovu cy'abakene birukanyemo abantu babaha iyica n'idakiza bamwe babirukaniramo ubusa ngo nabazerwa ngo nabakongomani ngo nibiki ariko abamaze kubirukanamo nta kintu kimwe bigeze bakora uretse gusenya amazu yabo ayo mazu bayagurishije wasangaga akantu gato kangana gatya bakagurisha miliyoni magana babanze no kwishyura kuri miliyoni magana atanu babura babigura babishyira kuri miliyoni magana abiri z'amashiringi z'amafaranga ibyo ni ubujura rero urumva yuko byibwe n'abantu bakeya barimo bariya bagiye musoni Biden ubanza ari wari minisitiri wa local government cyangwa yari mu byegera byabo bigurwa n'abantu bari muri leta umuturage wari usanzwe aho ngaho wahavukiye agakondo ye bayimukuramo we mu iterambere ryari ryatumye Kigali bashobora kuba bakubaka ayo mazu atuma ubutaka barizamuka baratakaje nibo bantu bimutse benshi muri bo nibo bimutse bajya kangondo none na kangondo nawo barakubamenesha ngo batware kure cyane Serije ibi bintu twebwe niyo mpamvu buri gihe mbabwira ihuriro ryatekereje kuri bino bintu ribona umuzi wabyo ribona ibiki igikuru ni ukugira ngo buri munyarwanda byumve ahindure imyumvire ye avuge uko ibihugu bindi byitwara birashoboka igikuru ni ukumvikana bino bintu kukibiriho kucyari amategeko amategeko rero kugira ngo ntihagire umuntu usumba undi mwese mungane kucyari bavuze ngo iterambere risanganyije bivuze iki nibyo ngibyo example ngo niyo ya y'abantu bakangondo niba amafaranga ari mu gaciro kaho bashaka kubaha ngaho muri iki gihe niba baha amafaranga kuko wenda Jeannette Kagame ari ushaka ubwo butaka cyangwa Kagame ari ubushaka kuko washaka ntibagende gusaba icyo ibyo abantu ibyo bakoze muri iki mu kiyo cy'abakene nakubwiye njye biro bintu nabibonye kera byatangiye kera bambura abantu umuzi yabo bambura abantu butaka bwabo bakora ibiki muri 2004 bamwe bazira amazu yabo iyo bino bintu tubihagarika mbere serije n'umuntu nongera bisubiramo n'ubwo n'ibiro tugomba kubihagarika kandi ndahashaka nko abanyarwanda icyizere mbahaye gahunda ihuriro dufite zizatandukana nabyo tugomba kuzakomera ku mategeko ariko noneho tugakomera no kuri izi ntego turimo kwizeza abanyarwanda urakoze cyane seje
Comrade Ali naka kureka ugakomeza ariko igihe kiraturangira dufite iminota itarenze 15 kandi ifite topic ebyiri ngira ngo tuvuge mu magambo ahinnye rega ihuriro nyarwanda niyo mezi rukumbi y'abanyarwanda wabyanga wa utabyemera ariko nanakubwira ntufite andi ujya wajya ariko nakugira inama kugana Rwanda National Congress tugakorera hamwe tugakorera wenda ibyo abo twatabara tukabatabara bishyire mu maguru mashya ibyo tuzabigaruka mu bindi biganiro bitaha reka tujye ku ngingo ebyiri dusoza twihuta ku minota turangiranye kubera yuko mu minota 14 ndabashoje ikiganiro kuri uyu mugoroba mfite izindi gahunda za famiye munyihanganire rwose ndimo ndarashinga kuri uyu mugoroba hari ikibazo kirebana n'ingabo z'u Rwanda zigiye kujya muri Benin twavugaga muri Mozambique muri Repubulika ya Central Africa ubu none dufite n'ingabo z'u Rwanda zigiye kujya muri Benin hari ikibazo cy'abimukira bo muri Denmark cyangwa abajya muri Denmark barimo kuzanwa mu Rwanda leta y'u Rwanda uyu munsi yabyemereye nanone iti twafunguye ibiro hano i Kigali bigiye kujya bimonitoringa ubufatanye cyangwa idire ndagira ngo tubivuge mu magambo ahinnye kubera ko iyi ngingo ntabwo ari ingingo nshyashya twayivuzeho kuri idire ya Denmark mwanabikomoje muvuga muti ibirimo kubera mu rukiko muri High Court mu Bwongereza birimo kwexpose leta y'u Rwanda ntabwo tuvi ikintu leta y'u Rwanda ishakamo bimukira ariko bitewe n'uko u Rwanda ruri mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruturanye n'ibihugu bine dudafitanye umubano mwiza nabyo harimo politike y'uko abantu baza baturutse mu bindi bihugu kuba baza kwiyinsara mu Rwanda iyo ni humanitarian nta wabirwanya ariko leta y'u Rwanda ibifitemo indi nyungu abantu batarasobanukirwa neza ku bakongomani mu gihugu cya Congo ni bakunda kuvuga bati kuba u Rwanda rudafite ubutaka bwo gutuza bariya abantu kandi babakira mu buryo bwinshi cyane cyane muri bafite baturutse mu bihugu wenda byaranzwemo intambara bifite amacakubiri y'intambara bimaze igihe kirekire bikora intambara ibivuye ibihugu byo mu Barabu abantu bafite skills mu ntambara mujye mubona abafatirwa hariya muri Congo barwana muri za ADF abenshi bavuye mu Rwanda bahageze bati ibyihebe biri mu Rwanda bicaye bikagera muri Congo bihagera bite akarere rero murabona ko kicariye ikirunga bitewe n'ibibazo by'intambara iyi ngingo ndagira ngo tuyivugeho mu magambo avunaguye ndagira ngo tunavuge ku kibazo rero cy'ingabo z'u Rwanda zigiye kujyanwa muri Benin kurwanya imitwe ngo y'iterabwoba muri Benin ariko nanone ntibavuga ngo kurwanya imitwe y'iterabwoba muri Benin nawe ukora bucanshuro amakuru dukesha ikinyamakuru rero African Intelligence irashimangira yuko ibiganiro hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Benin igeze kure bari muri faze ya nyuma yo kugira ngo batange kudiployinga izi ngabo za RDF muri Benin aho zijye kurwanya inyeshyamba zifite amahame ya abajihadiste ndo bariko babivuga ibiganiro bikaba birimo kubankurikiye kuri YouTube live murabona nk'izi tweet za African Intelligence bavuga yuko talks between the two governments nuva ko leta ya Benin na leta y'u Rwanda bikomeje kandi byanatangiye mu gihe kiri imbere hashize igihe kirekire abaminisitiri bahura bakaganira baravuga yuko muri uku kwezi nyine kwa cyenda barimo gufinalizinga cyangwa barangiza iyi gahunda ku buryo diplomati za mbere z'ingabo z'u Rwanda dushobora kuzibona mu mpera z'uku kwezi ingabo z'u Rwanda zijya muri Benin. Hari yaritike twize kuvugaho sinza muyibuka bavuga ko inkingi eshanu mwamba leta y'u Rwanda yubakiye muri iyi minsi ni ikintu cyitwa peace and security aho ingabo aho u Rwanda rwubakiye ni ikintu kimwe na peace security aho badiployinga bumva ko bagomba kujyana ingabo zabo muri Afurika hose ni ikintu cya turisme cyangwa cy'ubukerarugendo ni n'ikintu kireba na kiriya bise ngo financial hub kumva Kagame yakubakira ku kintu kirebana n'umutekano akana n'ikintu cy'ubukerarugendo akora na kiriya kintu cya financial hub nizo nkingi eshatu za mwamba babona ko Kagame ashyizemo muri politiki ye ntabwo ndimujye muri detaye uko bimeze ariko ikibazo rero ingabo z'u Rwanda zimaze kuba bacancuro ibyo twarabivuze kuri Mozambique tubivuga muri Central Africa niho harimo kwiba amabuye y'agaciro cyane muri iyi minsi bitewe n'uko muri Congo ntabwo bibashobokeye epimace reka ngo uhereho kuri izi ngingo ebyiri uzikombayininge kugira ngo tubashe kwekonomeza umwanya iriya ya mbere wayumvise n'abimukira bagomba impunzi zigera muri Denmark zigiye kuza mu Rwanda nk'izo mu Bwongereza zashaka kuzana mu Rwanda uziko biri mu nkiko iya kabiri ni ingingi kuba abanyarwanda bagiye kujyana none kurwana intambara hariya muri Bene barwana ngo aho mu mitwe ya kiyisilamu ureba nibaza kuki nta bandi bashaka kubikora abenegihugu babo dushaka kubikora ahubwo abanyarwanda bagomba kubikora cyane nk'uko muri Mozambique totari n'abafaransa na Kagame bashimangira yuko ubu harimo urunturuntu nyine cooperation ntabwo imeze neza nk'uko byaryitezwe ku ikubitiro ijambo ryanjye bwana Pimaki
urakoze bwana Serge mpereye ku kiriya kibazo cya mbere cya Denmark n'abimukira u Rwanda ruri mu gushimangira nakunze approche wabizanye muti n'abantu abo bimukira n'abantu bafite imico itandukanye n'iy'abanyarwanda n'iy'abanyafurika akenshi harimo abajihadiste harimo abantu b'abayisilamu bafite indi mico ariko bagera mu Rwanda nta nubwo bahuguma ahubwo bakaba bakoherezwa no mu bindi bihugu hari mugenzi wacu ndavuga mpora musanga nepfo niba ufite ikiganiro ati byiza tubireba tugaceceka ibi bintu nibakomeza abantu nibakomeza kubirebera gutya ntibabyamagane karema umuntu akita umunyafurika karimo guharanira uburenganzira bw'abanyafurika bavuga kwica Kadafi akaba ari utera ikidori bavuga gufatira ibihano Zimbabwe akaba ari utera ikidori bavuga kujya kuzana abo banyamahanga abandi barimo kwipakurura bameze nk'ari bishingwa barimo ntabwo abo bantu ntabwo mbita ibishingwa ariko uburyo batabashaka bakavuga bati reka tubavane hano tujye kubapanga mu Rwanda ni nk'abo wagira ngo n'ibishingwa barimo kwipakurura akarere katurutse kubera abantu bageze mu Rwanda bagahinduka abandi bandi bageze mu gihugu batifuzaga bagahinduka abandi bandi bakaba baba n'abaterabwoba ibi bihugu bizabyirengere kandi byari bifite igihe ese ibihugu duturanye nta burenganzira rufite n'umwe bwo kuvuga tuti dutuye muri Afurika nta burenganzira u Rwanda rufite bwo kujya kwikorera abantu babazana muri Afurika ese njyewe wenda biterwa n'ubumenyi bukeya wenda na diplomasi ntazi ariko jopanse ko hari ibihugu hari imiryango u Rwanda ruhuriramo n'ibindi bihugu hari yase East African Community bashobora kuba babivugaho kuki ntawe uzamura agatoki ngo avuge kuri icyo kintu bishyize hagati
reka nkurogoye gato ni ukugira nkunganire dusangire ikiganiro kuko ibyo uvuze ni ibintu bikomeye mu minsi ishize twavugaga ko Benin ishimira abanyarwanda bo muri diaspora ko barimo gutemwa ekonomi y'u Rwanda itera imbere kubera ko ifaranga arimo guta agaciro bata amafaranga mwohereza atuma aboostinga wa ekonomi abo banyarwanda bageze batiyo bari epimaki bageze mu buryo n'aba bagezeyo abamubona ngo bitwe ngo nabimukira bagiye bagurishijwe cyangwa bagiye mu bundi buryo n'abanyarwanda bafite ukuntu bagenda bakagerayo ariko bo ntabwo babakomozaho uko baba bishe amategeko mpuzamahanga ahubwo nka Vincent Birutaha arashimangira ati abo bantu bagenda bacurujwe nubwo bagenda bacurujwe ariko bafasha ibihugu byabo muri ekonomi bakoresha amafaranga mu bihugu byabo bikaboosting ekonomi z'ibindi bihugu byabo aho turi kumwe bwana pimaki
ariko se bwana Serge ugize neza kuvuga ngo bagende bacuruzwe wazanura umujyi ukaruvana muri Afghanistan ukarugeza i Burayi noneho bakaruzana iwawe baguhaye n'amafaranga ugucuruza biruta uko nukuye baba bahereye ubuntu se cyangwa babahaye amafaranga njyewe mfite urumogi nshatse kurwipakurura ndaruguhaye ngo uhane amafaranga ntabwo uri mu gucuruza urwo rumogi
twari turi kumwe tubavuga ko babikora kubera ko babaye impunzi kwakira abantu nk'aba ni ubugira neza twarabikoraga mu kigaro cy'uko gatanu ushize ariko ubu bavuga bati
amamiliyoni barimo kubaha nayiki batubwiye ayo mamiliyoni barimo kuyabaha nayiki ese ubwo bugira neza bwo kumva ko ugomba kuba ufite abana icumi mu nzu yawe y'ibyumba bibiri ukajya kuzana abandi bana bo kuza kuhaba perimanama atari ukuvuga ngo urabacumbikiye imvura iraguye ibyo bintu wabisobanura uti ubwo buntu ni ubuhe buryo
aho rero niho wenda tuvuge tuvuye muri Banyahe bari abaturage ba Banyahe bavuze bati biratunaniye mureke dushakisha tugera ahandi tugera bikubise muri Tanzania bikubise barazamutse wenda mu nyanja bageze muri Mayotte bavuye Mayotte bikubise mu Buraya babafatiye muri Denmark baronge babagaruye mu Rwanda nk'abantu bagiye bacuruzwe ugiye kumbwira ko ikosa ari abo bantu bavuye muri Banyahe bakikubita muri Tanzania bakagera muri Mayotte bakagenda ikibazo cyaba kiri kuri bo cyaba cyaba kuri leta yatumye bajya muri ubwo buzima bakagera muri Denmark bakabagarura
byo birumvikana jenoside ni leta iba yabateye guhunga ni leta iba yakreye iba ifite insecurite kugeza aho ngaho ubu se twese twahunze iki kuki batabyibaza ahubwo bararangiza bati twakereye umutekano mucya none muragiye murimo guhahira igihugu ekonomi irimo kubusinga neza kubera ibikarito mwirwa mwikorera n'amafaranga mwohereza ariko barangiza no bafite contradiction nyinshi mu mutwe wabo hari ibintu bidahura bavuga ibingibi bakavuga rukontreri yabyo bakongera bakavuga ibingibi bakavuga ko bazamuka kandi bamanuka ubundi bakavuga ko bamanuka kandi bazamuka ni ibintu bivangavanze mu mutwe ibintu biri muri Kagame n'abantu bamufasha ni ibintu utashobora gusobanura hamwe barimo kudushima ko twagiye twahunze nk'abo bantu bwo kuki batabarekera ubwo burenganzira bagahunze aho ngaho bagahahira ibihugu bagiyemo ibihugu bahunze nimbura nabo bagahahira bene wabo nk'uko natwe duhahira bene wacu ariko bo kubera amafaranga babashukishije muduha abo bantu ariko byo turanabizibwa na Serge Nyango twabikoze analyse nyinshi Kagame arimo kubona ingufu ze zirimo kugenda zitakara arimo kureba icyo yakangisha abazungu mumpe ba bantu mwana niwe njyewe ndababafatira ariko icyangombwa ni uko mundwanaho ntaguma ku butegetsi aba bantu bari mu gusakuza bari mu kuvuga ko ntubahiriza uburenganzira bwa muntu aba bantu bari mu kuvuga ko ngomba kuvaho byanze bikunda nibura ndameho kabiri nimubamfashe nabo mubazibye ubwo wenda ziko ubwongereza buzaza bukafunga raditahuka cyangwa bukaza kundebaho ntuye bukavuga bati uvuga Kagame ukuri njyewe nta nubwo njya nemera ko ndi mu bavuga nabi Kagame muvuga ukuri kubera ko mvuga ibyavuga mbambe mvuga ibyakora ntabwo nigera muvuga nabi
Kagame si umuvuga nabi burya
ntabwo nshobora kumuvuga nabi edayeri kumuvuga nabi keretse ngize ibyo muhindura byonyine ni ukuvuga ibyakora bibi gusa byose ukababirangiza waba uri intwari yo kubivuga ukabirangiza jonepa bezo yo kugira ngo nirwe muhindura ngere ko n'ibindi ibyo akora bibi byose ntabwo ndi kapabure yo kubirangiza kubera ko akora mabi menshi cyane yayakorera abaturage ayakorera abakene akayakorera abakire by the way nagira ngo nibute neza abanyarwanda hari impamvu ari ibintu tutigiraho Kagame arambura abakire abakene ati njyewe ntaho nzahurira na Kagame ndi muri Banyahe bwacyo akabona Banyahe nihageze niba yambuye abaturage agasambu kabo ati nahashimye umukire ati njyewe ndi miliyoneya ariko yajya kubona mporanye akabona amaguru ari mu birere nize matter of time wavuga ni Kagame niwe ubivuga umunyarwanda uwo ari we wese akarengane ka Kagame azakabona sinzi impamvu abanyarwanda batabyigiraho bavuge bati ngo utaribwa ntarinda ariko wari ukwiye kurarega wa mugani buri gihe nkunda kuvuga ngo abahutu bazitira bonewe ntabwo ari abahutu gusa uburyo baba bashaka abanyarwanda bose bazitira bonewe bajya kwitarwara ari uko bibagezeho
anije kubaza nyine uwo mugani banije kubaza ni bande bafite amasho ni bande borora cyane abahutu cyangwa abatutsi
oya na abanyarwanda muri make umugani yo bavuga baba bashaka kuvuga barimo bose urumba abanyarwanda bamenya ko ikibazo gihari ari uko kibagezeho kandi baba bareba mugenzi wabo babibona tugana televiziyo iyo experience narayibonye urabizi ko ngiye n'umunyabyumba ari intambara yatangiriye niho iwacu abandi mwabirebaga nkaho ari intambara y'abanyabyumbo n'abanyaruhengeri
na Serge ni uko yabirebaga se
n'umunyabutare Serge ndabivuga rwose ntawe ntabizi abanyarwanda intambara bayihariye abasirikare n'abanyabyumba n'abanyaruhengeri ukabona bitabareba ariko 1994 yarageze abanyarwanda bose bariruka duhurira mu mashyamba ya Congo muri Congo twese twiruka bamenye ko bya bintu ari bibi bamenye ko ya ntambara koko yari yo abandi bayireberaga nk'intambara ibera muri Libani umukene ari mu kwamburwa urumukire ukifata ukamunyuraho n'imodoka muri 4x4 ukamutera ibyondo kubera ko we bitakureba ariko bugacya kampani yawe batizane tuyigabanye ukabona iyo rujugira hunze uba wumva bizagenda bite uba wumva urinde ku buryo Kagame batazakugeraho nta abanyarwanda bakwiye kubitekereza bakavuga bati ibi bintu Kagame n'icyorezo kuri buri munyarwanda uwo ari wowe
rero wenda gato nanone pimake nuko bavuga bati twebwe on fait pas la politique ntabwo dukora politique ibyo bihura n'abantu bagikambere bashaka impinduka baba bifuza ko hari ijambo ryabo ryumvikana ni naho banibeshyera ko badakora politique ariko FNDF aba baturage babarya ntabwo bakora politique n'urugero wenda navuga ariko abo bacuruzi wenda barababwira ati mushyire mu cyama ni mu finance ishyaka wavuga uti hari aho bahurira na Kagame wenda mu nama za FPR kandi abenshi baranamugiye bamufinansa muri struggles so ni ukugira ngo umuturage yumve ko hari icyo bita responsabilité collective y'umuturage yo mwatoza kuri ingingo
yes info abantu bakwiye kubitekereza bakabona ko ko akarengane dictature ni kimeze yo politiki itayirebye yo irakureba mu buryo ubwo ari bwo bwose ntabwo umuntu yaba ashaka kuroga umwuka abantu bahumeka ngo uwo mwuka ugende ugane ku bakire gusa cyangwa ugende ugane ku bakene iyo dictature hari iyo ikora kuri buri muntu wese ya n'usabirizi mugeraho none se ni kangaye bayo y'abantu ngo ntibashaka abantu batambaye inkweto ni kangaye abazunguzayi abaki nta muntu dictature itageraho ubwo rero yigeze kubakire ushaka kubaho nk'uko ubayeho amafaranga wayikorereye kandi adashaka kubaho nkawe ibyo bibi bindi uhitamo gukiza amaguru ukirukanka ibyo rero yaba umukene yaba umuturage yaba umukire yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa nta muntu utararengane muri ruriya Rwanda yewe yaba nabo erega ni kangahe se twatabarije first lady byamukomeranye bwana Serge ni naho rero aranditse ibera nziza abakire turabatabariza abakene tukabatabariza abahutu tukabatabariza abajijutse tukabatabariza abinjiji tukabatabariza umuntu wese ukubiswa akarengane akarengane kakamugera uwo ari wese ntabwo tuvangura abanyamakuru abihaye imana abahanzi nta muntu n'umwe tudatabariza bwana Serge kubera ko babibone neza bacishirize bongera basubira inyuma ni yeye umuntu atarengana muri kiriya gihugu aho waba uri
wowe epi make ugize neza hari n'ikintu abantu hano ndabishima kandi bigaragara ko abantu babakurikira hari wese wandikika hano ati epi make uvuze ibintu by'imyenda caguwa bari abanyarwanda mubona babakira Kagame bose ko nta wambaye made in Rwanda iriya caguwa bayikura hehe icuruzwa n'abantu bo mu gasiko nyine muri mafia kuko nicyo kibazo ahita yibaza ati ko yaciye caguwa ku mugaragaro ariko bari abantu babakira Kagame mubona nta muntu wambaye made in Rwanda iriya myenda bayikuraye kubera ko nyine nibo bakorera mafia bayifite ari imbere ko nkugarukaho
ariko wenda hari ingingo ntabuze iriya y'ingabo
urahita uyivugaho
tukaba twarumvikanye rero ko tuzakorana na Denmark kugira ngo kiriya kibazo cy'abimukira bagenda bajyanywe n'abantu bacuruza abandi tukibonere igisubizo kirambye aho tugeze mu munsi rero nkuko bibajije ayo masezerano tuyafite ariko noneho turaganira ku buryo bunonosoye tureba buri kantu kose ni abahe bantu bizasaba iki bazatuzwa bate bizagenda bate bite baramutse bageze hano ibyo nibyo tukiganiraho gutera intambwe rero kugira ngo tubashe no kubigira ibyo tuzabishyira mu bikorwa Denmark bagiye gufungura ibiro hano I Kigali hazaba irimo abadiplomati babiri kugira ngo tujye tuganira ku buryo bwa buri munsi uyo gushyira mu bikorwa aya masezerano y'ubutwererane ikindi ni uko hagati aha ngaha twiyemeje n'uko tuganira n'imiryango mpuzamahanga irebana n'ibibazo by'impunzi harimo umuryango mpuzamahanga urebana n'iby'impunzi hari n'umuryango mpuzamahanga urebana n'iby'abimukira hari umuryango w'ubumwe bwa Afurika hari umuryango umwe bw'Iburayi abo bose nabo dushaka kuganira nabo kugira ngo twumvikane ko niba kiriya kibazo cy'abimukira bagenda mu buryo burimo butera n'impanuka nyinshi kandi butera ibibazo mu bihugu baba bashaka kujyamo niba ibiri uburyo buriho uyu munsi budakora neza hakaba ahantu babipfiramo hakaraho abandi babijungukiramo mu buryo butari bwo kuko bujyanye no gucuruza abantu niba ubwo buryo buriho uyu munsi budakora twakora dute kugira ngo n'ubundi dushyireho ubundi buryo bushya bwakora kandi bugakemura bene ibyo bibazo
ngahe ngoko rero Vincent Biruta aravuga nyine ubucuruzi bagiye kwijandikamo epimate twihuta ku kibazo cy'abasirikare bacu mu Rwanda muri
neza Biruta avuze ko ari ubucuruzi bw'abantu hanze taye noneho akaba agiye kubaranguza hanguru
bagiye kubacuruza mu buryo buciye
bagiye kubatwarira icyarimwe izo za detaye ntabwo bazimye
reka tuvuge kuri y'abatancuro b'abanyarwanda bagiye kujya muri Benin
ibi nabyo Bwana Serge ntabwo twakwanze ko abantu batabaraho abandi bari mu indwano zihari cyangwa bakaba bavuga ko bajya kuzanayo umutekano ariko ibi ngibi by'u Rwanda rwihaye rwo kuvuga ko rusenze rwo naho ariho hose ibi ngibi bashobora kudabivanamo imbwa yiruka ni naho wavuga guti muri Zimbabwe muri Mozambique bigomba kuba bitagenda neza kubera ko biri ya total igomba kuba itaragenze neza ngira ngo bagomba kuba batarabonye gaze nk'iyo bateganyaga ahubwo ngo yabo isoko ryabonye abandi bantu sinzi niba narakurikiye neza kandi uko byagenze none ngo ayo bagombaga kwishyura
niko byagenze kandi hari n'amafaranga European Union itanga ikarishisha muri SADC iyo ageze muri SADC rero ingabo zabaye deployed hariya nizo zigabana u Rwanda rwo rwabaza Mozambique ntacyo SADC rukatiraho nka sheke usanga rero hari bavuga bati hari ibiranane byinshi have kintu babona bo kandi bakora ibo bajya kuri front line ku Rwanda urumva rero SADC iravuga ati ntabwo twabatumiye mujye mubaza Mozambique twebwe y'amafaranga aje avuye muri iyo perinino n'abandi aza mu muryango wa SADC ugasanga rero bavanamo amaramasa nyine ariko nabivuga mu yandi magambo
ubwo nyine urabyumva bimeze bite ubwo aba bana b'abanyarwanda bagiyeyo kubera itegeko ariko nabo banatekereza ko ari agafaranga bazivanirayo kubera ubushonji no kubera ubwo bucancuro twavugaga ubwo utwo dufaranga niyo twanaboneka ntatwo bazigera bageza mu rugo kubera ko Bwana Serge sinzi wari urimo kudusobanurira ko niba ukorerayo ibihumbi bine by'amadolari icyo gihe ugeza 600 yonyine ariyo wageza mu rugo andi yose yagiye mu cyama andi yose yagiye muri mu mifuko ya Kagame nabo bafatanyije abo bakabari be bose ubwo rero urumva niba hari abana barimo gutega agatuza n'agatwe bakakamena bakaba barahindutse rasheha kano urumva ko ari abanyarwanda bakomeza kuhatikirira niba rero agiye kubikora kimwe muri Benin nabanze amenye niba iyo finanso mihari nabanze amenye niba ubwo bufatanye koko buzagenda neza bitazagenda nk'ibyo byo muri Mozambique ariko ibi nabyo azabikora kugeza ryari ese umunsi Amerika yahagaritse kugira kandi ko bishoboka guhemba izo ngabo azazohereza kandi kakomeza kurokita nyinshi zikaba akaba atekereza ko uwo mubare w'ingabo zirengereye ubu z'u Rwanda zari zikeneye wavuga ko azajya zohereza mu mahanga umuntu ngo habuze izonga bazashira hehe natangira bitekereze arebe ingaruka zabyo uretse ko uko byagenda uko ariko kose simvuga kuri abo bana b'abanyarwanda ndavuga nibura baramutse batekereje bati dore baraduforonye bagize gute none babuze n'icyo badukoresha reka uyu mujinya tuwumuture navuga indi awa ahubwo icyo gihe baba babaye ingabo nyazo nabwo baba babaye ingabo z'u Rwanda aho gukomeza kuba ingabo z'umuntu wo kujya kubacuruza amafaranga yishyirira mu mufuka we ariko rero ibi ngibi byo kumva ko u Rwanda rwitunengeje rwihaye nitwe bagabo nitwe bitangaza nabyo usanga nta kwicisha bugufi yakurimo ibi ngibi ni nabyo bituma ajya kubwira munanga kubyavuga yarangiza akabwira Burundi byabubwira ati njyewe reka mbanze mpasifiye hano ndi kizigenda ndaza gutunganya ibyo by'i Burundi yarangiza akabwira Kongo ibyavuga ibi akari kera dupanse ko umunsi bamuvumbuye nabo ariko nibaba siriyase nafu bakavuga bati uyu muntu ibyo arimo gukora ntabwo ari byo twari dukwiye kumufatira ingamba kandi tugafasha n'abashaka kumuvanaho kugira ngo yigirwa serera yo gukomeza kujoga ibihugu gutya irangire urakoze bwana Serije nge nuko mbyumva
urakoze cyane Epi Mache Comrade Ali Abdul Karim nawe ni kuri zinyigo ebyiri nta introduction nkunyene gukora ahubwo nukomereza ahangaha nyine Epi Mache yararangirije ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda ubwinshi bwazo ntizishobora kuba mu Rwanda ngo Kagame yumve ko atekanye izi ngabo guhora bazishaka aho bazohereza bifite insifikasiyo ikomeye kuko kumva yuko wagira ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo ziri hariya zicaye ziri kuri payroll ugomba kwishyura budget y'igihugu inganite ese amafaranga wayakurahe ugomba guhora ushakisha ibiraka rero bituma zaba ziri hanze y'igihugu kugira ngo zibe ziri mu gihugu kugira ngo utumva nawe uri muri insecurity muri Repubulika ya Centrafrika turabizi ubu niho hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro menshi niho indege za Kagame zitwara amabuye kandi ingabo z'u Rwanda niho zirimo kujya ku bwinshi kuba zigeze no muri Bene ikindi bivuze ejo uzazibona wenda bavuga bati zigenda muri Somalia n'ahandi zagenda ntawe ubizi hunoze ariko navuga yuko abana b'abanyarwanda muri Afurika ni ibicuruzwa byumvikane yiba bakanabikoraga ariko bafite inyungu nabo agaruka avuga ati nanjye niteje imbere ku giti cyanjye dore akazu niyubakiye dore abana bashyize amashuri dore imodoka niguriye niteje imbere afite si ngombwa kuvuga wenda ibintu wakora muri ayo mafaranga ariko amafaranga leta nayo igomba gukataho ugatwara iyo nica n'ikiza nk'uko Epi Mache yabivugaga kuba ba deployed ni ishema ariko kuba nabo wazi ukavuga uti niteje imbere kandi nshimishijwe n'ibikorwa nagiyemo atari uko wenda byafashije Kagame na Nyiramongi kwiteza imbere ari kuri izi ngingo ebyiri iyi ngiyi ya RDF n'iriya twavugaga y'impunzi ziri muri Denmark zigomba kwerekeza mu Rwanda mbere ko dusoza
Serije urakoze cyane Serije ka tubanze kuri kino cy'impunzi za Denmark njyewe nabivuze bigitangira ni ubucuruzi bw'abantu kuko iyo bariya basumagoringa abantu bacuruza bakabona amafaranga hari ubundi buryo babahagarika kubahagarika ubundi buryo babahagarika nuko abo bantu babishatse babafata bakagira iki babafata bakabafunga babakurikira bakagira ibiki ariko kugira ngo wuvuge uti nanjye niba mpa amafaranga abantu mbakire nibyo biganiro barimo gukora na Denmark ni ukugira ngo babe amafaranga wowe nawe uba urimo gucuruza abantu uyu ibintu byo gucuruza abantu Kagame we yabyigiye Serge narabivuze yabyigiye kuri take abasiriya baza muri Europe yakoranye na take ibava European Union itanga biliyoni zigera muri esheshatu zo kugira ngo abasiriya bataza muri Europe igihe banyuraga mu Bugiriki na hehe ariko na take ikinga umuhanda wayo abenshi bagumishayo niyo mpamvu wabonye na benshi bagumye mu nkambi take igatabara kugira ngo ntibahunge bose ngo bashire muri Siriya u Rwanda rero icyo rurimo gukora rurimo kuzana abantu rutitaye ku baturanyi icyo ni icya mbere ariko icya kabiri rurimo kuzana abantu baturutse amahanga impact bazagera kuri sosiyete nyarwanda niyo impact abongereza amina abera barimo gutinya kuzana abantu baza kugira ngo bahindure culture yabo cyangwa batangire ku influencing culture ya bera ariko abera bafite ubushobozi bwo kuba abantu bakwinjira muri societe bakabigisha bakagira ibiki bakagira u Rwanda ngo dufite ubwo bushobozi
komere gari aho utacinze point ni very important iri important cyane uravuze tabera abera n'abazungu ushaka kuvuga bafite munyi baba abantu babinjye muri societe yabo ariko twebwe nta TD cyangwa study mbere yuko uzana abo bantu mu Rwanda kandi tuzi ko batazaba mu Rwanda bazahita bajya mu bihugu duturanye nabyo ni nabyo muri Congo bavuga bati aba bantu bavuye muri bira bihugu byarimo intambara z'intagondwa z'abajihadisti bashobora guhita bashaka ibiraka mu bihugu duturanye bagakomeza iyo mirimo yabo izo munyenge
of course ubungubu benshi bafite itike yo kubatwara mu Rwanda baraza kunyobo bajye mu Rwanda bizaborohera kujya muri Congo ya ADF yiyongere n'abandi ariko Serije icy'ingenzi gikuru ni ikihe ibi byose biragaragaza yuko Kagame biremeza cya kibazo twavuze Kagame ni agent ni commissioner w'abazungu ariko agakoresha igihugu cy'u Rwanda kuko yabaye perezida wacyo kugira ngo abe ari cyo ahindura igikinisho cy'abazungu bagomba gukiniramo so kugira ngo abo bantu aho kugira ngo baze mu Buraya cyangwa mu bazungu barambwira bati no wowe aba bantu reka baze mu gihugu cyawe cy'u Rwanda kuko tuzaguha amafaranga hanyuma baveyo bajya ahandi kuko hano bashaka ibe nka detalent ntabwo bavuga ngo baramutwara ni alternative yo kugira ngo batware babe mu Rwanda barahita ngo detalent ikintu cyabuze yuko abantu baza muri Europe so Kagame ni agent wo kubuza abo bantu kuza muri Europe ariko ntabwo abikora ku busa arabikora ku mafaranga baramuha amafaranga Serije
kuri diaspora y'abanyarwanda nayo irimo gutuma amafaranga ajya mu Rwanda kandi uburyo bagiyemo gutandukanye wenda n'ubwo bw'ucuruzwa ariko nabo bajya mu bihugu by'i Buraya na Amerika na Aziya gushakisha bakoreza amafaranga agafasha bene wabo kubera icyo abandi bo Kagame yababona ko agiye gufasha aba Denmark n'Abongereza gukumira ko bagerayo kandi bafashe ekonomi z'ibihugu byabo kandi mu Rwanda ari byiza ko bafashe ekonomi zabo
Serije ntago migration hano yari yahagarara n'ubu ngubu UK irashaka kuzana abanasi benshi cyane izazana abanasi irashaka kuzana aba engineers irashaka kuzana aba scientists urumva so irimo kuzana ku brain drain iravana abantu haba mu Rwanda haba mu bindi bihugu irimo kubazana haba n'aba bandi Pakistan he baza muri bino bihugu kugira ngo baze bari ready made sasa Kagame no kubafasha ni reverse ya slave trade bakoraga babarazana barashaka ngo bazane abanyabwenge cyangwa abantu ibihugu byamaze gushyiramo amafaranga kuko ntabwo ikibazo nka UK ntabwo gifata ku bantu bazira mu ndege kirazira gufata ku bantu banyura mu mato badashobora kubona visa nk'uko abandi bakabaye bayibona ibyo bintu abantu babyumve bumve yuko atari ukuvuga ngo ni ukubuza ngo abantu baze mu bihugu byabo abari barashaka ngo bazane class bashaka ni nko kuvuga ngo twebwe turashaka first class cyangwa nk'ibigurishwa turashaka ibigurishwa byiza ariko cyakarafu nk'uko Epimaki yavuze iyo turashaka ngo tujye kwinaga mu Rwanda Rwanda baruhinduye dustbin na politika even psychologically
baravuga ngo ugize agateba yo rivu kuba u Rwanda rwaba dustbin ntabwo ikibazo ari abajugunya y'imyanda ikibazo nabe
exactly nicyo ngicyo nicyo ndimo kubwira Kagame yihindura tough ariko at the same time ni ya kamiliyoni bira kwereka izanira kubwira ngo ni cyabiranya ni ntuza kuko ari ubonemo amafaranga ariko agatekereza ko azabonamo na political leverage yo kuvuga ngo ntago bazamvuga ntago nabafashije n'abakemeye kino kibazo cyabo cya politiki cyo kugira ngo batorwe ngo nange baze bamvuge ngo nyamuneka reka kugira utya wabonye yuko aba hano bakoresheje ngo bakore iki bavuze ngo ni igihugu cyiza cyane ariko judgment yabo yo kuvuga ngo Rwanda ni igihugu cyiza cyane byatumye prime minister yatumye agenda byatumye umugore uyu Prit Patel arizayininga ntashobora kujya muri leta kubera ibyo bintu bya judgments zipfubye kandi se yibuta utabizi nabo abantu bataragenda uyu mugore nawe yakoze nka bya bindi andi mico yakoze nawe yamaze guhura Rwanda amafaranga y'imyaka
aho wenda nta mwanya uhari uhagije ni kwinjira bo kuko ibikozwe na Boris Johnson na Madame Patel
yabateye umwaka
ba mico barabikoze ahubwo nibaza impamvu ugiye ku buyobozi wese muri UK yendi gap in the same bed na Kagame kuko nicyo cyose nibaza nta mwanya dufite kubigenda ariko nta mwanya
dufite Serije niwe agent w'ubucakara bushya bwaje niyo mpamvu ari inshuti ya Breya
bivuze
rero agent w'ubucakara bushya bwaje
na politiki mu gihugu cyanyu kandi iyo mvuga icyanyu simvuga gusa bongereza n'abanyamerika n'abanyaburaya western ally bose baracyafite mindset y'abacakara yo gukomeza gukoloniza niba Antoine Guillaume
absolutely twebwe rero ntabwo dushobora kubyivanamo nibyo urimo kubona biriya bya agro n'ibiki byose dushobora kubyivanamo mu gihe tugifite mindset yemera yuko umuntu umwe agomba kudutobanga nk'uko abami batobanze Afurika ya kera ndavuga ba chiefs ba kera bacuruzaga abasore b'abanyafurika biriya Kagame arimo gukora biratuma bino bihugu kuko bizakeneye abantu kuko hano ntabwo babyara hano ntabwo bafite abantu bafite abakozi bakeneye no kugira ngo haze abakozi baba bava mu Rwanda Rwanda rwamaze gushyiramo amafaranga bize bagize ibiki hanyuma mu Rwanda banageyo abatarize badashobora icyo mushaka kuvuga urumva batari skilled hano barashaka bari skilled ariko batari skilled barashaka ngo banage mu Rwanda iyo rero niho hari ikintu kibereka yuko
wogiye kunyibutsa yarabyivugiye ati igihe kizagera abanyamahanga babe benshi mu Rwanda hano nuvuga yuko kandi uzanabibona muri politike y'aba West barimo barajya muri Afurika ku bwinshi abazungu bajya muri Afurika ku bwinshi bavuga ko Afurika ariyo kontina ikiri green iri viyeri itari itarigeze ihumangwanywa hanyuma niko babyita n'ibi byotsi byose urabona
ko muri mundi Afurika serije niyo bibye nibyo bibye mu baserevu bose bariya birabura se usanga za South America busanga za muri America busanga hano bavuye si iriya Jamaica yose West Indies zose sa abanyafurika bibye ntibabavanaga gana
nshaka kuvuga nuko politiki igezweho tuvana abanyafurika benshi ku butaka bwa Afurika babe migrant mu Buraya none abazungu nabo nibo basigaye bajya muri Afurika ni nkaho turanyuranamo twe tuzi Buraya bo bajya muri Afurika
ariko ntago bajya muri Afurika baragiye bajya gusahura ni new age ya colonialism ariko noneho yo high tech yihishe abana bazaza imbere bino bintu bazajya babireba narabivuze ubushize nongere bisubiremo bazaza bavuga bati umuntu nka Kagame yakoze ubucuruzi bw'abantu yadisorganizinze bino bintu ashyigikiye yari umucakara wa bano bantu hano barimo gusenya ibikomerezwa statu zabyo abakoze ku slave trade natwe muri iyo myaka ijana cyangwa ingahe izaza 50 tuzadusenya ibyo Kagame yashyizeho bavuga bati yari inkozi y'ibibi cyane niyo legacy rero ubona mbi irimo kujyaho none twirukanye tereje tujye kubyabano ingabo z'abanyarwanda
mbere yo kujya muri kiriya cy'ingabo reka tubanze tugaruke gato kubera ko twavuze ku baturage nk'abaturage babanyahe bari abaturage baramutse babashije gusohoka mu Rwanda bagafatirwa mu gihugu runaka bajya gushaka ubuzima ndagira ngo bishyire muri perspective y'ihuriro nyarwanda
umugisha abaturage babanyayi bafite n'abanyarwanda bafite nuko muri zidiri ntago bashobora kwemera impunzi y'umunyarwanda bazi ko Kagame ahohotera abanyarwanda barababuhunze naho no muri ukwe baracyaba abanyarwanda ubuhunze nta munyarwanda bazasubiza mu Rwanda
ibyo birimo kubera muri kote zanyu bagaragaza mabi ya Kagame na
absolutely sorero nta
munyarwanda
muri diri zabo ntago bashobora kubuza umunyarwanda kubona ubwene gihugu ko bazi yuko impamba no gukora ibyo arimo gukora nuko ari umunyagitugu nuko nta wundi ushobora kuvuga ijambo iyo bari kuba bafite ijambo ntago diri zari kunyuramo nabyo ni icyerekezo yuko nyine ari umuntu umwe gusa
baradukinaga karita ndumva urimo kubivuga neza niba bashobora kwemera yuko abandi babatwarayo ariko umunyarwanda akabazi ko ahantu ari danger d'amour sinzi nibirije amari vuze neza
eh hanyuma ariko none serije kanshire mu kaburaga kandi ariko ka making a sense Kagame nta kuna takoze ngo abantu bajye gusura Rwanda visit Rwanda uburero agomba kubona ubundi buryo abantu bajya ku visiting Rwanda
Azenda mol
bakaje kuri visiting ababoshya maboko
exactly batabishaka
ariko
uyu agomba kubona uburyo bwo bwari bwo bwose agakoresha nkuko forcing abanyarwanda kumukomera amashyi n'abandi agomba kuba forcing kuza mu Rwanda that's the whole niyo braga nakuramo but going kugingabo rero
serije bazabajyana kujya kwitingagi
eventually nawabonye bita ngo Sami bashyatse bareba wabagaye ibindi abanyarwanda twavuga ibindi twavuga ibiki ariko ku bintu byo gushushanya no kubeshya ni ba salesman bateye ubwoba
efe make ali nyemerera gato ndajya nkubaze kuri iki cyama cy'ingabo z'u Rwanda RDF muri Ben ariko abanyarwanda turi abanyabwenge ibyo byo rwose there's no question about it abanyarwanda turashoboye ahubwo ikibazo no kwenda dukoreshwa mu bintu bitari byiza sometimes nko mu Rwanda nk'iyi politiki izi imbaraga dushyira mu kugira ngo tu marketing izina rya Kagame turishyize mu kwedika abanyarwanda no kwishakira imibereho no kugira ngo twiteze imbere twarugombye kuba twarageze kure cyane kandi nanone turetse amacakubiri ari hagati yacu among ourselves tukareka mu nyangire ndababwiza ukuri harabundi bamwe babatuye abanyarwanda dushobora kuzahinduka Israel ya Afrika yo mu biyaga bigari why not erega abanyarwanda babaye powerful ni byiza ku banyarwanda ariko ikibazo ntibibagatsiko kica bamwe kagakumira bamwe ariko bibaye ibyo abanyarwanda twese
ntiwe powerful in a negative way bivuga gutyo ntiwe negative to negative force tube negative for the force of good I mean tube powerful for the force of good
bicyo shaka go promoting anga
absolutely yes
navuga ni umunyarwanda waba wibona momoko utibona momoko dutayiriza umugozi umwe turwana same war intambara imwe dushyigikirana dufite cause imwe twaba powerful nk'ibindi bihugu ibihugu twajemo nuko byagize one voice bigira ijwi rimwe birashyigikirana abaturage barashyigikirana bose hari umugezi wanjye ukunda kumbwira ati dushobora kuzaba nka Israel yo muri Afurika yo mu biyaga bigari ariko atari muri miningi nk'iya Kagame
aho atari mu negative yes
aho nakwemera ariko kumva ko na supporting umunyarwanda ahari hose umunyarwanda wese igirirwa injustice cyangwa mu Rwanda phone numva yuko ari duty yanjye kumutabariza
no kumutabariza absolutely
ya Kagame aducuruza akaturyanisha tugomba kubihagurukira kandi ihuriro nyarwanda n'imizi rukumbi rero tukatubyemere reka tujye ku kibazo cy'abanyarwanda
serije rero icyo ibyo bintu tarabivaho ibyo bintu biva kuri institution kumva institution uti institution yo kurwanya karengane institution yo gukora imbaraga umuntu akishyurwa kuko yakoze imbaraga nk'uhana umuntu kuko afite ubwenge bukurusha cyangwa ngo umuhane kuko yakoze ibintu bikurusha Kagame ntashaka kumukira w'umunyarwanda mu Rwanda ntabwo ushobora kumbwira ngo ari pro enterprise cyangwa pro abantu batera imbere ngo iyo ushaka abantu batera imbere role models nk'abarujigiro ntabwo wakaba birukana role models nk'abarwigana ntabwo wakaba birukana ko n'ubusi bakayobwa ngo nari ndashaka kuba nka rwigana yabigize wate ndashaka nka rujigiro yabigize wate ndashaka kuba nka mporanyi yabigize wate ndashaka kuba nka bityo ariko ntabwo arimo kubikora ahubwo ubu ngubu arabapinagiza
so abanyabwenge bigisha
no n'abanyabwenge n'abantu rero barabakire za Zimbabwe nabo yaragiye nabo abashyiramo umugozi abaza gupfukama gusaba imbabazi n'abari za Mozambique niko arimo kubikora n'abandi bose so abanyarwanda tudufite ubwenge kandi turashobora ariko kugira ngo dushobore serije urimo uwo mushuti wawe wabikubwiye ngo dushobora kuba nka Israel ntabwo kubeshya tugomba kugira ngo tube nka Israel tugomba kugira demokarasi mbere na mbere tukubahiriza amategeko twese ntihagire urenga amategeko ariko noneho buri munyarwanda agatekinga keya y'umugongo wa mugenzi we nta mwizere ushobora guhemukira umwizere mugenzi we ntabwo birabaho ubirebe ubibazo ubikurikira uzabishyakira ubirebe ubibone imbaraga zabo ziva ku bumwe bwabo. Serije niyo mpamvu mu ihuriro iyo tuvuze kera kintu cy'ubumwe rega dushinga ihuriro y'ububizi ubanza utabizi twagize abantu ba founding ba Israel babaju baje kuduha ubwenge ko bafapfayininze state ya Israel niyo yari imeze nk'uko tumeze natwe nabo bararyanaga abaju bararyanaga ariko baraza baratubwira bati twari cye dutekereza dutya kandi tureba mu myaka 50 ntabwo twatekereza ko biri bube vuba ariko birangije biba vuba niba utabizi ihuriro ryabaye founded besesida muri ntuza ya jyushi ntuza sinzi ibubizi
ntabwo nari mbizi ahubwo utumye
ngiye niho twahuriye kabisa baza kutugira n'inama batwereka n'ibiki byose the founding principles zacu ubwo bumwe
tuzabigana impamvu mwahise muri location kuko byumviye kuri antenne sinari nabizi aho mwahuriye
no niho twahuriye iyo minsi itatu twamaze tubiganiraho niho twahuriye that's why credit Gerard Gahima Teugene Rudasingwa umunyacyubahiro Cyondo they were behind kugira ngo dushake tubone iyo site banatugire they hose baduha ubwenge batugira inama uko nabo bari batatanye bari all over nabo bamerewe nabi ariko barihuza bashingira ku kintu kimwe one thing ubumwe bwabo nizo mbaraga zabo urabivuze rero binyibutse icyo kintu uti buri munyarwanda wese tugomba kureba
tuzagera nta uvuma itararenga
ahari ubushake hari na commitment hari n'umusemburo umusemburo w'abantu bakeye byanze bikunze mu bigeraho and I have a strong belief serije nakubwiye yuko 2024 I have a strong belief yuko bino bintu nibirangira Kigali karangira abitana bavantara abitana ngo nabagenosideri abitana ngo ni nabicanyi ni nkotanyi nibiki bizavamo twitana abanyarwanda that day kandi
bakeneye
tuzagira imbaraga n'ibi ntago bizagira ariko noneho tugiye kucyabasirikare serije cy'abasirikare
ata ahangaha nabonaga
serije kino kintu cy'abasirikare kiri mu mateka y'abanyarwanda urwanda ni rutoya kubera umuco w'abanyarwanda gushaka ibintu byo kurwana aho kugira ngo imbaraga zacu tuzishyire mu neza nk'uko turimo kubivuga imbaraga zacu tuzishyira muri negative uribuka Rwabugiri wanze ujya wumva story ye ukuntu yagiye kujya
epe mbaga cyo ushaka kuvuga ngo aho
navugaga ibintu mwavuze ni byiza nanjye ndi mu bazishingiraho buri gihe nkavuga